sisifo esinqabe kakhulu emntwaneni esifanele ukukhunjulwa ngokodwa kusasanje emthandazweni. Ngoko ngokuqinisekileyo sifuna wonke ubani enze njalo, noogqirha abasazi nokusazi basinika iganyana elithile, kodwa ndiyabacinga ukuba balenze nje khona ukuze basithiye lona bengazi ukuba siyintoni na. Ube kodwa uKristu uyasazi ukuba siyintoni na. Ndinganixelela ukuba siyintoni na, uSathana, injalo loo nto uSathana, nokuba leliphina igama abafuna ukusinika lona ngoba ikubo leyo. Kodwa ke yiloo nto esiyiyo, yabona, singumoya ongcolileyo. Ngoku masisonke ngabanye sihlanganisene kunye ngoku kholwa kuphela, wonke ubani aphume phandle kanye. Masithandazele intombazana encinci ngoku njengokuba sithobisa iintloko zethu nje. Awethu osezulwini, ukhangeleka ngathi andinako tu ukuyikhupha engqondweni yam laa ntombazana incinane iphaya ifayo. Isisithandwa somntu othile, indalo yakho, yaye uSathana uyibhunyula ubomi bayo bobutsha. Ndiyathandaza ukuba egameni likaKristu ukuba umelane nesandla sokufa ulityhalele emva utshaba. Wena Nkosi unako ukulenza ulwandlo lubomvu lwenze indonga macala. Unike abantwana bakwaIsrayeli ilifa lakho, uhambo olukhuselekileyo lokuwela ulwandle buya kungena kwilizwe ledinga. Siyathandaza Thixo namhlanje ukuba ususe sonke isikhubekiso, wenze lo mntwana aphile. Unikelwe kuthi ukuba sicele, kwaye njengeqela labantu elikholwa kuwe. Ndikucela ngegama likaYesu, sicelela impiliso yalo mntwana. Amen. Namhlanje kungentliziyo yonombulelo endiza ngayo kuni kwakhona egameni lenkosi uYesu. Ndibuyele ekhaya phambi kwexesha kancinane ukusuka eLouisiana. Ndacinga ukuba mhlawumbi ukuba ndinokufika apha phambi kwecawe ndingabamba isikolo secawe, kwaye imozulu ibishushu ngokoyikekayo phaya. Sade sa le ibinokuba phakathi ipholile kusasa njengaphandle kweLouisiana. Ubungeke uhlale kwisakhiwo esinjengaphandle kwephiko lokwenza impepho. ELouisiana besiya kufanela ukufakwa iindawo zokungenisa impepho, kungenjalo beniya ngoko ke ndize khona ukuze ndifumane nje usuku okanye zibe mbini zokuphumla phambi kokuba ndimke ngokwakhona ndisiya emantla eseSaskatchewan kule veki izayo. KusePrince Albert ke apho kulapho zihamba ziphele khona iindlela zehlabathi ezivela kweli yacala uwelela mpela ngaphaya kwehlabathi kungakhange kubekho zindlela zezinye. Kungekho nto yimbi ngaphandle kwamandiya nama-eskimo ngaphaya ngaphakathi ekudeni apho siya khona kwesi sihlandlo. Ngoko sinabantu abaninzi abaza kubakho kule nkonzo abavela kuyo yonke iCanada. Abanye babo baza kusuka emazantsi mpela kunxweme lwasentshona kushiwo bewela besiza. Kwaye ndiyinqwenela kakhulu imithandazo yenu bethu ukuba uThixo ahlangane nathi asiphe ngokudluleyo ngokukhulu indibano enkulu yozuko lwakhe. Kudlule iminyaka emine mhlawumbi emihlanu ndagqibelayo ukuya eCanada, kwaye ndinabahlobo abangabo begazi phaya abangabantu abalunge kakhulu, ngoko ke bathembeke kakhulu malunga nokuya enkonzweni. Akunamsebenzi nokuba kubanda kangakanani na, bazisongela ngengubo bakhwele kwinqwelo ehamba eCape, baqhube ihashe lihambe ama-40 miles kuya enkonzweni. Bahamba bedlula kumathambeka eCape nayo yonke enye into, ulutsha kunye nabadala bayaqokelelana bonke. Usapho olunye luyahlanganisana luqale kuhamba bahambe ke. Koko kuzinikela bakwenzayo kuko kubenza bafumane okungako enkonzweni. Xa kungekho kuzinikela akukho nto ingako ke enkonzweni. Ufuneka uzimisele kangako ukuqalisa wenze into ekuvisa ubuhlungu kakhulu. Ufuneka ubekele bucala izinto ezithile, umise umsebenzi, wenze oku okanye okuya khona ukuze uye enkonzweni ubonise uThixo ukuba uyamthanda. Ufuneka wenze ukuzinikela ukuze uye, kungoko kuphela apho uya kufumana ulutho ekwenzeni loo nto. Kunjengabantwana bam kanye uPhili Paul bendicinga ukuba ndiza andizange ndifumane into ngokuya ndane ngumntwana. Umama wayedla ngokufuna ingxowa ibe enye elekese ayilinganise ayahlule ibe ngamasunsu amabini mhlawumbi amathathu kuye ngamnye. Mhlawumbi ngeChristmas sifumane uphondo lwenkcenkce mhlawumbi umpu omncinane okanye into elolo hlobo. Ndandibabona abanye abantwana benenqwelo neebhayisekile nezinto ezinjalo impahla ezizizo nebhatyi efudumeleyo. Ndaze ndanda yayindenza ndive kabuhlungu kakhulu loo nto. Ndathi ukuba ndakuze ndibe nabantwana abangabam ndiyakubenzela konke endinako ukubenzela khona. Ngoko ndingakhetha ukuhlala ndilambile khona ukuze ndifumanele abantwana bam into. Ukuze ndakuphila ngethuba uBhili wayeseyinkwenkwana nje encinci, ndandiye ndimfunele ibhayisekile emavili mathathu encinci ndize ndimfunele yonke into. Umitha naye wayezama konke ukunikela ngempahla iye yakhe nezinye izinto ukuze amfunele into ethile. Kodwa uyazi ukuba saqalisa ukufumanisa ntoni? Ndamfunela ibhayisekile encinci enamavili amathathu nesaphetha esincinci notolo nayo yonke into. Ndandiye ndimfumane ephethe icephe okanye intonga phaa phandle kwiyadi engasemva esimba ndaweni ithile, yabona. Ndathi abalandelayo abasayi kuba njalo, yabona. Unganikana bani na yonke into esandleni sakhe akasayifuni. Eyona nto yekufanele ukuba unikele okuthile ngayo ube luyiloo ndlela ke usindiswa lukukuzinikela okupheleleyo. Lunjalo mzalwana uRoy, lukukuzinikela ofanele ukwenze yonke imihla into ethile ukusondela kuThixo nokwenza into ethile. Ndiyazi kananjalo ukuba kukuzinikela kuni kusasa nje okwenza ndihlale kwesi sakhiwo sishushu. Njengokuba sihleli apha masibeke iingqondo zethu kwelona dini likhulu abakhe balinikwa abantu ukuba balenze. YayinguYesu Kristu xa wayalelwa ukuba eze emhlabeni ukuza kufa endaweni yenu. Asiyiloo nto kuphela ke, koko umphefumlo wakhe wehlela kwelabafileyo waze waba lapho iintsuku ezintathu nobusuku, waze ngosuku lwesithathu wavuka, waze ngoku enyukela phezulu ehleli ngasekunene koThixo ezulwini esenza intethelelo ngovumo lwethu lokuxolelanisa kwakhe nenceba yakhe eyanikelelwa thina. Ngoku phezulu phaya phezulu apho siya khona kuza kubakho abantu abaninzi abangamahlwempu mpela, abangamahlwempu mpela kuzawufuneka bathengise ibenye kwiinkomo zabo zibe mbini mhlawumbi zibe ntathu kwiigusha zabo okanye enye into ukuze babe nokuza kuloo ndibana. UmEskimo omdala ngokuqinisekileyo uya kunyusa ezinye zemfele zakhe azithengise abe ziswele mpela esenzela usapho lwakhe ukuze abe nokuza. Nomrhwebi womdiya kuya kufuneka enze kwaloo nto inye. Ngoku singanako ke noko ukuthandazela abo bantu, asingebi nako. Saye sithandazela ukuba uThixo abaphe into enkulu. Ngoku kushushu andifuni kunigcina ixesha elide. Kwaye ndifuna ukuba kusasa nje sizilungise iingqiqo zethu kanye nje phambi kokuba sibe nomthandazo wabagulayo phezu kwebandla nemeko yalo. Kwaye ngoku ndiva ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo umyalezo oya ebandleni ndawunikwa eSheepport eLouisiana. Kwaye ndiyakholwa yimeko yebandla. Kwaye siza kujongana noThixo ngayo kusasa nje, sithandaze sicele uThixo asincede, singazami ukumza ngala ndlela inye. Kodwa sicele uThixo ukuba asincede kulo mhla siphila kuwo. Kwaye kanye phambi le Bhayibhile indala kakhulu, kodwa phaya phakathi kulele iziqulatho zobomi obungunaphakade. Kwaye khumbula ilizwi linguThixo, uThixo akanto yimbi ngaphandle kwelizwi lakhe. Nathi asinto yimbi ingelilo ilizwi lethu. Kwaye ukuba senza siqhubeke ngoku wena kunye nam sikuluvo, sikuluvo olwahlukileyo uba singatsho ukuthi oh ndiza kwenza into ethile sibe sinyanisile ezintliziyweni zethu. Kodwa iimeko zisenokuvela ukuze singabinako ukuyenza into ebesithe siya kuyenza. Kodwa uThixo angayenza loo nto ngokuba akanasiphelo kwaye wazi yonke into nayo yonke into eyakha yabakho neyabakho. Kungenjalo akanakwenza ntetho ngaphandle kokuba uyazi ukuba uya kuyimela. U-Abraham xa wayenekhulu leminyaka ubudala wabiza ezo zinto zazingekho ngokungathi zikho. Ngoku oku ndikuthetha njengenkuthazo kwabo baza kuthandazelwa abagulayo. U-Abraham wabiza ezo zinto zazingekho ngokungathi zikho. Embalela lowo wayebeka ngedinga ekuthini unako ukwenza okanye ukugcina loo nto wayebeka ngedinga. Ngoku uThixo waxelela uAbraham xa wayenesithandathu namashumi asixhenxe anesihlanu, uSara yena enamashumi amathandathu anesihlanu kuba babeza kufumana usana kuba yayiyinto engenakwenzeka konke. Wakholwa ke kuloo nto walindela usana walibalela usana kanye njengolukhoyo isithuba seminyaka engamashumi amabini anesihlanu phambi kokuba usana lube luyafika. U-Abraham ke wayenekhulu ekuzalweni kosana usara yena enamashumi alithoba ngokuba wakholwa kuye waze wazibalela izinto ezingekhoyo ngokungathi zikho ngoku oko kuya kwabagulayo nababandezelekileyo abaza kuthandazela. Akukhathaliseki nokuba ziyintoni na iinkathazo zakho nokuba nokuba loluphina uhlobo lwesifo naso nokuba ukwimeko embi kangakanani na. Wakwamkela uKristu ilizwi lakhe ngoko ubiza izinto ezikhoyo ngokungathi azikho ukuba zinxamnye nelizwi likaThixo. Ngoko uThixo wathi umthandazo wokholo uya kumsindisa ofayo ngoko ukuba uThixo wayithetha loo nto ipheleleke. Ngoko masibeke ingqondo yethu sithembe senze ngokungathi seyimkile loo nto seyiphele nje konke xa siyamkele usindiso lukwayiloo ndlela. Siyalukholelwa silwamkele silukholelwe entliziyweni yethu sihambe phambi kothixo size samkele uKristu njengomsindisi wobuntu bethu simamkele. Ukuba ulapha kusasa nje ube ungumoni ube ungasindiswanga ube ufuna ukuphiliswa ugula kuqala funa inkosi yamkele njengomsindisi wakho ngoko ke eso sifo siza kuphuma qiphandle. Nokuba siyintoni na beka nje ingcinga yakho iphela nakwinto yonke onayo kwindoda uKristu Yesu yonke enye into iyakulunga. Ngoko ke ngoku igcine kuloo nto ingqondo yakho kuba la mazwi ambalwa bendiwabhekisa kwabo bagulayo nababandezelekileyo khona ukuze kusasa nje ndithethe kwibandla nemeko yalo kuba ndiva ukuba nangona impiliso ingcwele imangalisa kodwa ngokuya ndandiseShreveport ndaba neenkonzo ezimalunga nesithathu kuphela zempiliso phaya ngaphandle ngoku ndandiphaya ezantsi zantathu mhlawumbi zane ubuninzi kwiintsuku ezilishumi elinanye. Kuyimfuneko ngakumbi ukushumayela kwimiphefumlo yabantu kunokuba kunjalo ukubeka ixesha elininzi kangaka kwimpiliso engcwele. Nakubeni abantu abagulayo nababandezelekileyo uThixo enokubaphilisa kwaye sele kungqinelwe oko ehlabathini jikelele ukuba uyayenza loo nto kodwa eyona nto ingundoqo ngoku kokuya emphefumlweni ongasayi kufa. Umzimba uza kufa kodwa umphefumlo awusayi kufa kwaye kufuneka sikugcine kungqamene oko kulungelelene noThixo. Ndaba soloko ndiyithetha le nto ndifuna ukuba kwenziwe yonke into kodwa ndakufika emlanjeni ngaloo ntsasa andifuni inkathazo apho ndifuna ukuba ndibe ndiliphethe esandleni itikiti lam ndilindele igama lam kwaye ndifuna ukutsho njengopawulos wakudala mzwana uKristu ndimazi emandleni ovuko lwakhe ukuze xa ebiza phakathi kwabafileyo ndibe ndinokuphuma. Ndifuna ukumazi emandleni ovuko lwakhe ngoko ke ngoku lowo ungumbhali wale ncwadi masithobe iintloko zethu neentliziyo zethu kuye okomzuzwana nje kwaye Thixo bawo wethu siza kuwe ngoku ukuza kucela ukuba usivulele ilizwi lakho. Singanako ukuwatyhila buye umva amaphepha kodwa ngumoya oyingcwele kuphela onokutyhila ilizwi lakho ngoko ke livule kuthi kusasa nje bawo usinike okudlulileyo okuphuphumayo kobabalo lwakho silindele kuwe. Yaye wanga umoya oyingcwele angangena kweli lizwi ukuze alikhuphe ngemilebe yomntu alisezintliziyweni zabantu waye wanga ngalithatha alibeke kuyo yonke intliziyo njengoko siswele ngako ukuze ithi yakudlula inkonzo sibe silungele ukuphindela kumakhaya ethu size sithobe iintloko zethu ngokuthobeka sikunike umbulelo nendumiso ngako konke esikufunde ngawe noko usenzele kona. Sikucela egameni likaKristu. Amen.
The reading of the word.
Ukufundwa kwelizwi ngapha yakuYohane ongcwele isahluko sokuqala. Unini nabanazo iBhayibhile nibe nithanda ukuzifunda kunye nam kungenjalo niziphawulele itekisi. Siza kuyifunda ke itekisi elizwini. Ngoko ke masithandaze ukuze umoya oyingcwele athabathe okuqulethwe lilizwi asinike. Singalifunda thina bakwaziyo ukufunda singalifunda kodwa nguThixo onokukhupha elikuqulethweyo. Ingafundwa yona itekisi kuba ililizwi lakhe kodwa kona okuqulethweyo kunyanzelekile ukuba kukhutshwe nguThixo. Ngoku kuYohane ongcwele isahluko sokuqala masiqale ke kwivesi yamashumi amabini anesibhozo sifunde sihle siye kweyamashumi amathathu anesibini nayo. Ezi zinto zenzeka ebhethebhara phesheya kweyordani apho uYohane wayebhaptiza khona. njengomso uYohane umbona uYesu esiza athi kuye,
said, behold the Lamb of God, which
takes away the sin of the world. And this is he of whom I said, and to
me come
nguye lo ndathi ngaye mna emva kwami kuza indoda esuke yaba phambi kwami ngokuba yayitanci kum bendingayazi nam kodwa lo kodwa ukuba ibonakalaliswe kwisirayeli le nto mna ndeza ndibhaptiza ngamanzi wangqina uYohane esithi
descending from heaven like a dove.
Ndimbonile umoya esihla njengehobe ephuma ezulwini wahlala phezu kwakhe.
I want to read that again.
Ndifuna ukuphinda ndifunde kwakhona la verse yokugqibela iverse yamashumi amathathu anesibini.
And John bear record saying,
wangqina uYohane esithi,
I saw the Spirit descending from heaven like a dove.
Ndimbonile umoya esihla njengehobe ephuma ezulwini wahlala phezu kwakhe. Ngoku yanga inkosi ngongeza intsikelelo yayo kweli lizwi. Ndifuna ukuba nizame ukubamba ilizwi ngalinye ukuba ninako. Niyandiva nonke ukuya pha emva? Kulungile, niyandiva apho emva? Ukuba uyandiva uphakamise isandla, kulungile oko.
I want to speak to you this morning.
Ndifuna ukuthetha nani ngoku kusasa nje ngomzekelo.
On some way that even the
ngendlela ethile yokuba nditsho na nabona abantu bangengobankonzo abalapha babe nokuqonda.
Now we come to church.
Ngoku siza enkonzweni khona ukuze sibe ngcono. Sizela ukuzenza ukuba sibe ngabantu abangcono.
Better Christians. Better citizens.
AmaKristu angcono, abeni abangcono, odata abangcono, omama abangcono, abamelwane abangcono. Siza ngokuba uKristu wasixelela ukuba xa sithi size, sicelela ntoni na egameni lakhe. Xa sihlangene sibabini okanye sibathathu ubuninzi, uya kuba nathi asiphe loo nto. Ngoko yintoni enye enokuba ngaphezu koko enokuba ngcono kuthi namhlanje ngaphezu kokwazi ukuba sisenkonzweni sizokwenziwa ngcono nokwandisa ukuqonda kwethu. Bangaphi abanokuthi yiloo nto kanye ndizele yona? Make sibone. Ndifuna ukuqonda okungcono kwaye asinakubana kuqonda kungcono ngaphandle kokuba kube kwaye ukuba siza kuba nokumqonda okuthile uThixo kufuneka kuphume elizwini likaThixo kuba lilizwi into awasinika yona uThixo ukuba sondle imiphefumlo yethu elambileyo. Umoya oyingcwele ke wathunyelelwa ukuba athabathe ilizwi likaThixo asondle ngelizwi. Niyayibona? Yabona thina umoya oyingcwele uthunyelwe vela kuThixo ukuze uthabathe ilizwi likaThixo usinike lona njengoko siswele. Ngoku ndiyavuya ngokuba uThixo wenza umphako onjalo, aninjalo nina? Khona ukuze asondle. Sizizimvu zedlelo lakhe. Siza kuthetha ngaloo nto emzuzwini nje, izimvu. Kwaye sizidalwa eziphindwe kathathu zikaThixo. Kwaye akuba nolawulo olupheleleyo ukuthi angasirhola asikhokele. Ngoku oko kwamkholisa kangako uThixo wathi akuthumela uYesu emhlabeni. Kwakholeka kuye ukummisa njengesilwanyana. Eso silwanyana ke yayiyimvu. Emva phaya ekuqalekeni emyezweni wase-Edeni kwizithunzi zangaphambili zokuza kukaYesu, uThixo wanikela ngemvana ukuba ibe ngumnikelo obambeleyo kwizithunzi zangaphambili zokuza kukaKristu. Ngoku ndandisoloko ndimangaliswa ukuba kwakutheni na ukuze uThixo amenzele isithunzi ngokwesilwanyana uKristu njengesilo. Kodwa sifumanisa ngoku ukuba imvana, isizathu sokuba akhethe imvana, imvana sesona silwanyana silulamileyo nesilinono kuzo zonke izidalwa ezisemhlabeni. Akukho nto yenye ilulamene elinono ngaphezu kwemvana, itakane legusha elincinane. Lithozame ngolona hlobo, alizicingeli, alinarhathi. Lisidalwa esincinane esilinono esilulamileyo. UThixo ke xa wayeza kumisela uKristu ehlabathini, wammisela kwimvana. Ngoku kodwa wathi uThixo, uThixo uyise uYehova, wayeza kuzimela ngokwakhe esezulwini. Wamelwa kweyona ilulamileyo, ithobekileyo yazo zonke iintaka ezibhabha esibhakabhakeni. Leyo ke lihobe. Akukho ntaka ilinono ngaphezu kwehobe. Ngenza izifundo ngobomi bentaka nobomi bezilwanyana. Ihobe ke liyintaka engaqhelekanga kunayona iphina intaka ebhabha esibhakabhakeni. Ihobe lingumthandi. Ihobe lilinono. Ihobe alinanyongo. Lilo kuphela kusapho lwentaka elingenanyongo. Seso sizathu ungasokuze ulibone nakuyiphina indawo ihobe ngaphandle kwakufutshane nendawo ekukho kuyo inkozo nembewu. Ngoku emkhombeni kwakukho ihobe, kwaye ihobe limelwe kwiindawo ezininzi eBhayibhileni, lizekelisa ngomoya oyingcwele. Kwaye ihobe limelwe kwiindawo ezininzi eBhayibhileni njengoKristu kwisityhilelo konke ukuya kwiGenesis. Linjalo nehobe. Yaye kwincwadi yeGenesis ihobe lalisemkhombeni lihleli kwindlwana yentaka nezinye iintaka zomoya. Enye yazo ke yayilihlungulu unomyayi. Unomyayi ke yenye yezona ntaka zingcolileyo zikhoyo. Unomyayi nentaka engcolayo, ndiyaqikelela ukuba phantse ibe zezona ntaka zingcolileyo zikhoyo. Unomyayi yintaka enobomi obude kakhulu. Yaye uphila kuthiwa bade ngamanye amaxesha babe namakhulu amabini okanye amathathu eminyaka ukuba unomyayi. Isikhwenene siphila ngaphezu koko. Ihobe ke sisokuphela isilwanyana okanye intaka engena nyongo. Ngoku unomyayi angahlala apha phaya atye kwisidumbu esifileyo. Awunakuze ulibone ihobe ngakweso sidumbu sifileyo. Alinakumelana naloo nto. Ivumba elibilaso ezimpumlweni zalo alinakumelana nalo. Singaligulisa. Alinakumelana nje konke nayo nantoni na eyenza amandundu ebolileyo. Alinakumelana nayo. Ngoko alingeke lihle. Ukuba belinokuyidla ibiya kulibulala ngoko nangoko ihobe. Ngokuba into ecola ukutya kukuphuphuma kwenyongo ingene esiswini okucola ukutya. Ukuba ke akukho nyongo iza kungena apho ukuze yenze oko, ngoko kungalibulala ihobe. Ngoko uya kusoloko ulifumana kufutshane nento ecocekileyo ihobe, into esapheleleyo. Ngoku unomyayi wahlukile. Ngoku umbone nje unomyayi engumzekelo womana hanisi. Unomyayi uhlala phaya phezu kwesidumbu esifileyo, adle kanye kangangoko efuna, abhabhe aye ngqo entsimini adle ingqolowa kananjalo. Kodwa ihobe alinakutya ingqolowa liphinde libhabhe phezu kwesidumbu esifileyo. Umntu angangumwanahanisi adle kokubini izinto zomoya nezinto ezilungileyo kunye nezinto ezimbi. Kodwa umKristu ozelwe ngokutsha ngenene akanakuzinyamezela izinto ezingalunganga. Udla kuphela kwinto elungileyo. Yiqaphele loo nto. Awubona umfono okuya emdanisweni aphume ayokusela, aphume ayokuhlala esonweni, abuye enkonzweni mhlawumbi akhwaze kanye kangangobo esenza ongcwele. Into ayiyo ungophiphayo. Utya kokubini into ebolileyo nento engcolileyo. Kodwa umKristu wakwenene akasenakuzinyamezela ezo zinto kwakhona, kuba udlule ekufeni wangena ebomini. Waye kwamsinya iza kumgweba kangako kwa ingcinga nje ezingayo ide imgwebe ade aguqule ubuso bakhe ahambe emke. Ngumfanekiso onjani wona? Ngoku imvana ngumfo omncinane olinono kakhulu. Akangeke akanakuzinceda. Akathembelanga kwisiqu sakhe ngokuba akanakuzinceda. Apha kwixeshana elidlulileyo ndandihamba ndinqumla idlelo ngokuya ndandilinda ngokulinda. Ndafumana imvana encinane zonke ke ezinye zaziyishiye apho ngandlela ithile. Nantso ke ibopheke apho yonke kucingo oluhlabayo. Olo sizana lomfo lwalulele apho lisopha likhala. Ndaze ndadlula apho ndabona phaa phezulu malunga nesiqingatha semayile ukunyuka kwakukho umhlambi wonke wezimvu. Ngoku laliya kulala apho onomyayi ngeba waxholayo amehlo alo kamsinya ukuba sasingalifumananga. Kodwa ndamkhulula lo mfo omncinane ndamthabathela engalweni yam. Akazange ale wangqenqa ethule mpela. Ndamthabathela ezingalweni zam. Elokuqala ityeli mhlawumbi umntu ebeka izandla phezu kwakhe. Kodwa wayethobekile, wayethakazelela ukukhokelwa. Wayekuthakazelela ukuncedwa. Ndiyathemba ukuba niyayibona. Wayelungele ukuba angazami ukwala okanye akhabe aphindise. Imvana azikhabi ziphindise, azilumi, ziyazithoba nje kwaphela. Lo mfo omncinane ke ndamfunqula ndaya kumbeka phantsi phakathi kwezinye izimvu. Kwimizuzu embalwa umama wakhe wamfumana, wavuya njani. Ngoku ingumfuselo omhle njani loo nto wemvana kaThixo. Uyazi xa beza kubulala iigusha, uyazi ukuba intoni ekhokelela iigusha zinyuke ziye kwinqwanqwa lokubulawa? Yibhokhwe. Kodwa ibhokhwe iya kuzikhokela zide ziyokufika kwingxingwa yokuzithoba kwindlu yokuxhela, ize kanye njengeli xesha yenze ukuba zinyuke iigusha ziye kwingxinga yokuzithoba, iya kusuka itsibe iphume. Kodwa wo bathi xa beza kubulala ibhokhwe ngoko ikhaba kube lukhwithelo, yabona? Yiloo nto kanye ke aya kuyenza uSathane. Uya kuzama ukukhokelela abantwana bakaThixo kanye kweyona nto imbi. Kuthi kwakufika elakhe ixesha lokuba afe akhabalaze kuqhume uthuli ngoko. Wenza ngolo hlobo uSathane. Ibe yiloo ndlela kanye intombazana ekhangeleka intle mhlawumbi inkwenkwe ethile elimenemene enebhoksi yomdiza okanye ibhotile yewhiski eyakuthi ikhokelele ecaleni intombazana imvana iqulethe okomntu othile ikhuphele kakubi. Oh, kulungile, akukho nto ikokwa kulunga kakhulu kwenkonzo. Kodwa makhe ukufa kufumane loo mfo omkhulu kube kanye. Uya kumva ikrhaxalaza ikhwaza kulo lonke eli lizwe. Yiloo ndlela kanye ke enza ngayo uSathane. Imvana ke ilinono kangako kangangokuba ingakhokelwa. Seso sizathu ke senza uThixo amise njengemvana uKristu, yena ke abe njengehobe. Kwaye ngomhla uYohane wayebhaptiza ngawo uYesu emlanjeni eYordane, esinye sezona ziganeko zakhe senzeka khona apho kanye. Qaphela indlela esasisihle ngayo. Imvana esona sithobekileyo kuzo zonke izidalwa ezisemhlabeni. Nehobe eyona ithobekileyo kuzo zonke intaka zezulu. Ngoku yiloo ndlela kuphela ezasinokuhlangana ngayo. Yiloo ndlela kuphela ihobe elalinokuhlala ngayo phezu kwemvana. Ngoku lathi lakuhla ihobe, uYohane wambona uYesu. Wathi nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Waze wathi uYohane, ndiyangqina ukuba ndimbonile umoya kaThixo esihla njengehobe ehlala phezu kwakhe. Haleluya! Nantso ke ihobe nemvana zahlangana zamanyana. Kungelo xesha apho uThixo nomntu bababanye. Kungoko apho izulu nehlabathi zathi zangana. Haleluya! Kungoko apho uThixo wathi wenziwa inyama. Wayizisa kungexesha uThixo wehlayo kwimoya omoya azawenziwa umntu wahlala phakathi kwethu. Kungoko lathi lonke ingunaphakade langana. Ulapo lwathi uhlanga loluntu luka Adam oluwileyo noYehova uThixo nayo yonke ingelosi bathi bahlangana. Apho athi uThixo nomuntu benziwa abanye. Ngalo mhla mkhulu ukhumbulekayo mhla uYohane wabhaptiza uYesu. Ngoku kwakunokuba njani ukuba yayingcuka? Ngoko kungqumshela kumnandi kwehobe kwakungena kuze kume kufutshane nengcuka. Yintoni entle ngaphezu kokuba ngorhatya olukhulu uve amavukuthi amadala ehleli phaya phandle engqumshela umzuzwana? Emva kokuba ndalahlekelwa yinkosikazi yam nosana, ndandingavumeli muntu konke ukuba azi ukuba ndandisenza ntoni na. Ndandidla ngokungena kwimoto yam endala, ndandiqhuba ndinqumle apha endleleni, ndiphume ndiye apha ngaphandle kumadlaka ase-Walnut Ridge, ndihlale phantsi apho ngasecaleni komthi ndijonge phantsi engcwabeni. Ndandikwakwazi ukuncama konke, kukhangeleka ngathi andinakumelana naloo nto konke. Ndiyacinga usana lwam lulele apho lunenyanga ezisibhozo obudala, indlela elalidla ngokuthi naye izandla zalo lusiza kum ndize ndikhalise ixilongo lemoto okanye ndibe nento endiyithethayo kulo luze luthi gugu luthi naye izandla zalo. Ndandiye ndihlale phantsi ecaleni komthi ngakumbi xa kungorhatya. Kwakudla ngokubakho ihobe elidala elalihlala phaya phandle etyholweni liqalise ukungqumshela. Oh madoda, ndakhe ndacinga ukuba ingebi mhlawumbi ngumphefumlo ongena konakala wosana lwam ubuya usiza ukuzama ukuthetha nam na. Akukho nto imnandi njengokungqumshela kwehobe. Indlela elinothando ngayo lizisa iindaba. Ndlela le lizama ukwenza uxolo ngayo. Ndivuke ekuseni kakhulu ngentsasa ndiphume ndiye ematyholweni phaa kufutshane nalapho ndandihlala khona. Yinto enoxolo njani ukuyiphulaphula? Ehleli apho kuloo mthi mde mkhulu loo mahobe eculelana. Ngenye imini ezantsi kwamzalwana nokhox umama omdala wehobe wayeneentsana ezimbini. Zazihleli phaya phezulu kanye phezu kwesakhiwo ukuze zingafunyanwa zikati. Loo mama mdala wehobe wayeye azifunzele aze eze azithabathe azivuse apho emthini zihlale apho intamo yolunye ijikele kweyolunye. Zingumshele zithandane imini yonke intsana ezimbini ezinobunono zamahobe. Ndaze ndacinga indlela uThixo ihobe intaka enothando ngolona hlobo. Laze ihobe uThixo efuna ukuthandana nabantu bakhe. UThixo ufuna ukuthandwa. UThixo ufuna ukukuthanda. Wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi okunaphakade. Mayibongwe inkosi. Waza uThixo efuna ukuthanda kwafuneka enze wenza into ethandekayo. Kwafuneka enze into elinono njengaye. Kwafuneka enze into enokuthandwa. Kwafuneka enze into enemfuzo iye yakhe. Ubungeze wayithanda into engenamfuzo yakho. Ukuthanda kufanele kumanyane nothando. Umyeni nenkosikazi bamele ukuthandana ukuba baza kuba ludidi olululo. Usapho lufanele ukuthandana ukuba luza kuba ludidi olululo. Into ethile enokuthandwa. Uzingela ndawo zonke ufumane intombazana eyakuba yinkosikazi yakho oyithandayo. Nayo iyazingela ifumane umyeni enokumthanda. NoThixo uyazingela zabe ukufumana umphefumlo anokuwuthanda. Ngoko wazimisa yena apha emhlabeni njengehobe elinobunono nemvana enobunono. Ukuba laa mvana yayikhe yathabatha nangomzuzu omnye nje imveli yengcuka evungamayo, ela hobe ngelasuka landiza ngoko nangoko ngelemkayo. Kodwa imvana ayinazingqondo zitsolo zizezayo. Imvana into enye xa ilahlekile ilahleke ngokungena themba. Igusha ayikwazi ukuzifumanela indlela egodukayo. Seso sizathu esenza ukuba ikhokelelwe ekufeni yibhokwe. Ayikwazi ukuzifumanela indlela igusha elahlekileyo. Seso sizathu uThixo wathi wasinxulumanisa neegusha. Xa silahlekile silahlekile ke. Akukho ndlela konke yokuba singazifumana ngokwethu. Inye kuphela ke indlela yokwenza oko yile kukuzithoba kumalusi omhlambi ibe nguye okhokelayo. Ngoku njengokuba ndiqaphela le mvana negusha zikunye, imvana nehobe egxebe zikunye, zenza into enye. Ngoko khangela indlela ihobela khokela ngayo imvana unyana kaThixo.
How gentle he was.
Indlela wayethobeke ngayo esazi ukuba wayesiya ekuqhelweni. Indlela wayethambe ngayo ukuba oko angazami kwenza ngokwakhe. Angazami kuba ngono kuzenza ngokwakhe.
He said, I do nothing.
Wathi akukho nto ndiyenzayo de ubawo andibonise kuqala. Kwaye ubawo uhleli kum. Ngoku enye into eyiyo igusha. Igusha ikulungele ukunikela ngamalungelo ayo. Ngoku uThixo ufuna ukuba sibe ziigusha. Kodwa kukho amaxesha amaninzi esingafuni ukunikela ngamalungelo ethu ngawo. Siwancame amalungelo ethu. Abaninzi kakhulu ukuthi bathi ke sinamalungelo mzalwana uBranham. Yinyaniso leyo kodwa nikulungele ukuncama amalungelo enu. Nikulungele ukuphisa ngamalungelo enu ukuze uThixo abe nokunikhokela. Yiloo nto inkathazo yamabandla ethu namhlanje kwesona sininzi isikhulu. Ukuba ubunono bemvana kaThixo sifanele ukuba zimvana sisuke saba into yonke, hayi imvana. Sezo sizathu ke kuthi nje ukuba sibe nolo hlobo loluvo, ihobe lomoya oyingcwele liyabhabha limke. Ukuba imvana kaThixo ngenza ukuvungama kokuqala njengengcuka, okanye yenze nantoni na ephambeneyo kunokuba ihobe elithozanileyo lalinokuyivumela. Ihobe ngelabhabhayo, ngelemkayo ngomzuzu nje. Kwaye sezo sizathu namhlanje simangaliswa nje kwenzeke ntoni kwinkonzo kamoya. Ungokuba sithabathele kuthi imveli yolunye uhlobo. Sithabathele imveli yokuba sifuna amalungelo ethu. Siyakwenza le nto siyaziyo ukuba kulungile ukuyenza. Saza saba nenkani, sakhohlakala, sadikidiki. Sivumela umsindo ungene, sivumela umona ungene. Imvana kwakuba lixesha bobayo uboya. Lilungelo layo elo. Bobayo uboya bayo. Kodwa bayithabatha imvana bayiphose phezu kwamanqwanqwa bazibophe enyawo zayo. Ayizange ikhabalaze iphindise ayiqambule. Wathabatha nje amalungelo ayo emke kuyo ngokuba imvana. Ayinakwenza nto yimbi ngokuba iveli yayo leyo. Kodwa ngexesha elinye nje nqumla indlela yomKristu. Uyakufumanisa ukuba uyimvana na okanye uyibhokwe. Uyakufumanisa into ayiyo. Umcaphukisile nje kwaba kanye. Kwaye sezo sizathu namhlanje amabandla ethu ekule meko akuyo nje. Sizibize ngokuba siyimvana kaThixo. Amadoda nabafazi kunye baqalisile ukwenza yonke into ngokungafaniyo nemvana zikaThixo. Ungakhe ubajonge besihlanga esitrato beneenwele ezimfutshane ezinqothulweyo, imiphotho yodwa ezintlokweni zabo. Kube kwiminyaka embalwa edlulileyo ungabiza niba naningeke nibaqeshele ukwenza loo nto. Nize nimangaliswe ke ukuba kutheni na ibandla likule meko likuyo nje. Kungokuba nithabathe iveli yengcuka okanye yebhokwe endaweni yokugcina ukuthozama kobunono kwemvana. Kwaye uthi lilungelo lam elo mzalwana uBranham. Ndiyazi uba lilungelo lakho. Abatye batheba inwele ke ngoku abatye besatheba inwele analungelo. Kunjalo lilungelo lakho laseMelika. Kodwa ukulungela ukulincama ukuze ube imvana. Ukulungela ukuzinikezela. Kwaye nina bafazi. Ungekudala kakhulu wawunokuhlanga esitrato kwimpambano ukhangela indlela abafazi abanxiba ngayo namhlanje. Kwaye andithethi ngamarhabe namawisile, ndithetha ngani bafazi bomngcwele. Uhlanje ngesitrato kwaye kuyi ndandinomnqamlezo omncinane odingayo apha ngaphambili emotweni yam. Kwaye umntu othile waye wandibuza wathi, Billy, uyazi ukuba ngumfuziselo wobukatolika lo? Ndathi alifumana nini elo lungelo emnqamlezweni amakatolika? Azange. Asingomfuziselo wakholo labukatolika lowa, ngumfuziselo wokholo lobuKristu. Ukholo lobukatolika ngumntu ongcwele omncinane ofileyo, uMaria okanye umntu othile ofileyo abamnqulayo. Asinquli bantu bafileyo thina. Sinquli Sisiliya ungcwele nabo bonke abo bangcwele bahlukeneyo. Ubukatolika obo obuye yona umoya iphakamileyo yokunqula imimoya. Kodwa umnqamlezo umele yena lowo wafayo wabuya wavuka kwakhona. Ndaze ndathi ndiwugcina phaya xa ujonga esitratweni kwiminyaka engama25 eyadlulayo okanye ngama30 ngoku yandaphantse ukuba imfama. Ndamthembisa uThixo ukuba xa enokwaphilisa amehlo am ndiyakujonga kwinto elungileyo. Ndaze ndathi nokuba ujonga phina akukho buThixo abafazi banxibe ngokungagqibekanga. Kukho abafazi abaze abangqengqezi yadini nakuyo yonke indawo. Ndijonga imnqamlezweni endaweni yokujonga ezo zinto ndikhumbule into andenzela yona uKristu. Ijike intloko yam imke kuloo nto iyekasatana. Halleluya. Apho ke bantu musani ukuthi lawo ngamarhabi amakatolika ngaba kwamoya. Amen. Uthi ke ndinelungelo loko mzalwana uBranham. Kulungile. Kodwa ukuba ubuyimvana uya kwancama amalungelo akho. Ake ukalisa ukwenza ngolo hlobo umoya wengcwele ihobe linobunono liyabhabha limke ngoko alinakuhlazeka kunye nawe hayi hayi ungaze ucinge ukuba ungenza njalo uze ugcine umoya wengcwele awunakuyenza loo nto ibhayibhile yatsho kufanele wancame wakho ke uthi abafazi bonke benza nje nani madoda zintsizana zincinci zingena ngqondo niziphethe ubusisi wena unokuvuma inkosikazi yakho yenza into enjengaleyo loo nto ikhombisa ukuba ungubani na seso sizathu esibanga ukuba ungabi namoya engcwele nje ngokuba ubanga ukuba unawo ungenjalo ubuya kuba nokwaneleyo kuwe kokwenza ukuba uyenze yenze njengenenekazi ngexesha lonke isahlala nawe nangoko amen uvakala njengento yakudala oko kuyasika kodwa yiloo nto kanye eliyiseleyo ibandla namhlanje okuya kwakudala ukuhlambisisa komoya oyingcwele nokwaneka nokomisa nokulula ukuayina angomoya oyingcwele ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo yenjani imeko elingene kuyo ihlabathi ukusuka nje bangene ezitratweni benze ukuthi nirhobise iintloko zenu kumabonwa kude ngokuhlwango lwesithathu nize ningayo enkonzweni indlela enithi ngoba akukho nomnye umntwana apha elizweni bazi konke ngokuba ngubani na uDavid Crockett noba buxoki bungcolileyo esithi wawulale ibhere eseneminyaka emithathu ubudala niyabazi ukuba bubuxoki kodwa niyeka abantwana benu bazizale ntli intloko yiloo nto kube kungekho nomnye ekhulwini kwabalikhulu onento ayaziyo ngoyesu kristu kungokuba elihlabathi lingcoliseke kangangoko esizwe siphambene saba kude ngolona hlobo kuthixo simalile umoya oyingcwele owuthi ndiyaya enkonzweni ndigwaze usenokuyenza loo nto kodwa de ibele mvana ithozamileyo kathixo ihlele entliziyweni yakho ize ikwenze ukuba ucoce ubomi bakho wenze njengomntu ongomnye akusayi kukunceda nto konke ukulinganisa ubukristu kunyanzelekile ukuba ube nabo amen ndikhe ndangena kwenye indlu apha ngekudala kwixesha elidlulileyo uya kubona indoda egulayo kwakho inenekazi elalingqenqile lihlele apho uOswald omdala omncinane wangena umnqwazi uthe ngcu kwicala lentloko yakhe wathi mama seyilungile idinala wathi yena sithandwa asikhange sibe naxesha watsho kusesa njelo ukufumna idinala wathi ndikwenzela iqabengwana wathi nangaya ama-orenji waye wathabatha iorenji walijonga waliluma walijuya phaa eludongeni ngamandla kangangoba enoba nako yehla incindi wathi ukuba kuphela kwento elinayo leyo apha andizukuphuma ke ngoko ngolo hlobo nje ndacinga uthixo befanele ukubakhe abe ngowam nje imizuzu ibe mihlanu mfobe ndiyakusixhuzula isikhupha sakhe sisuke kuye ngendlela angazange yazi ukuba siyaxhuzulwa ngaphambili kodwa bona bangqengqa phaya basizela beteketisa into ayiseleyo kuxotyulwa ngeswazi ngokwakudala siswele loo nto kanye amakhaya olohlobo lwakudala kwakhona nabashumayele baya kuma emva kwepulpiti bashumayele inyaniso bayifake kanye apho ifanele ukuba khona amen inyaniso leyo ow bethu nako umero omncinane ekhubeka ngonyawana lwakhe enyusa lo mpumntwana ejika loo milebane ibomvu ilaa nto yenziwa kwamax factor eyinyusele emoyeni ephakamisa intlokwana yakhe ephuma endlwini lihlazo elinjani indlela le bangeva ngayo abantwana ibhayibhile yathi baya kuba njalo isibhalo sathi baya kuba njalo indlela abaya kwenza ngayo uhlobo abaya kwenza ngalo nezinto ziqhubeka ehlabathini namhlanje kungokuba bawenze buhlungu emka umoya oyingcwele kwiminyaka embalwa edlulileyo ndiza kuya kubhiyozela ukuba kokuqala komoya oyingcwele emelika kwiintsuku nje ezimbalwa kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo kwinkonzo eyayikwistrato esidala iyazusa kwinkonzo yomoya phaa elos angeles apho bafumana khona ukuwela kwabo kokuqala ngumoya oyingcwele apho abantu babehlanganisene khona ekuhleni kwakristu phakathi kwabo bantu babethozame kangangoko bezele luxolo babephila ubomi bobuthixo babephila ubomi bokuzinikela babekulungele ukunikezela babekulungele ukukhokelwa ngumoya oyingcwele babengakhathali ukuba bathini na abantu babe ngabodidi lakudala nokuba babesithi baphambene na okanye bathethe nantoni na ngaloo nto babekulungele ukukhokelwa ngumoya oyingcwele kodwa namhlanje owu madoda banamagubo emigubo yokuqaba nebhokisana zeziqabo benxibe neebhlukhwe ezifutshane bephandle esitratweni ngoba lihlazo nje bezibiza ngokuthi sinomoya oyingcwele owuthi kodwa ndakhe ndathetha ngelwimi ewe nosathane uyakwazi naye owu ndakhwaza nosathane uyakwazi naye usathane uyakwazi kulinganisa yonke into uthixo anayo ngaphandle kothando waye akakwazi kulinganisa uthando ewe ukuze into yokuqala uyazi xa naqalisayo ukwenza ezo zinto nazithoba intambo naqalisa ukwenzelelela ngoke laqala ibandla kuba nokukokoza okuncinane kwamaqela akhoyo phakathi kwalo baze wathi omnye uyazi umlungiselele unjena njeya mhlawumbi umdikoni unjena njeya kwaye into yokuqala uyazi naziphulaphula ezo zinto ibe naso ke isizathu esibangela ukuba nibe nenkathazo ezingaka kungokuba niqalisile ukumamela kusathana nize nibe nokuvungama endaweni yokuphulaphula ihobe elithozamileyo umoya oyingcwele ihobe likathixo beliya kunikhokela linibonise linithande linisikelele okokuqala nje usiba nomnye walo msindwana ixhiphulayo ihobe libhabha linike ngoko kunjalo alinakumelana naloo nto imveli yalo yahlukile o alinakumelana naloo nto konke uhambete uye nasekuthetheni ngommelwane wakho alinakumelana naloo nto alinakumelana naloo nto nje konke usuka nje abhabhe emke kwangoko akanakumelana nayo thuba delidlulileyo koku ihobe lithozamile ihobe lithobekile kwaye ihobe alinakumelana nayo nayiphi na enye into ngaphandle kokuba ibekwa imveli enye ngoku uthixo angakwenza ukuba ube imveli eyahlukileyo ungumfazi okanye indoda angakunika imveli eyahlukileyo uthi ke wena ke mzwana ubranham yintoni esinokuyenza ngaloo nto yiba imvana nje kwakhona sizilwanyana ezibini kuphela ezinokuze zibe nonxibelelwano kunye lihobe kunye nemvana ihobe aliyukuza nakuyiphi na enye into engeyomvana kwaye ukuba uye waba yibhokhwe ukhuphe lo moya wobubhokhwe uphume kuwe kunjalo ukuba uye waba yenye into yisuse imke kuwe ukuba uqalisa ukuba liphonophono naku ngaxesha lithile ndakha ndashumayela kalukhuni kangangokuba ndaninokuba nako kwisixeko esithile kwaye ke kwakukho amawaka abantu ababelapho ndenza ubizo lwabazinikelayo ndandicinga ukuba ndichukumise yonke indawo yesono ndathetha ngayo yonke into endandinokucinga ngayo ngoko kuhlwa emva kwenkonzo umfazi omncinci olinenekazi wayehamba edlula wathi hayi mzalwana ubranham ndivuya mpela ngokuba ungakhange undichathe ngokuhlwanje ndacinga makube ngumkristu okwenene lowa wathi awukhange undichathe ngokuhlwanje ndathi kulungile ndivuya ngenene ukuva oko nkosazana unokuba usondele ebukumkanini bukathixo waze waya kutshonela ke kukho inenekazi elidala elalime apho ndathi khawutsho uyamazi la mfazi ewe ndathi inokuba ngumkristu okwenene wathi inye into osileleyo ukuyibetha ngokuhlwanje mzalwana ubranham ibikukuhleba ungoyena mhlebi uphambili apha elizweni nantso ke yiloo nto yabona kodwa xa ufika kwenye ezo zinto akukhathaliseki noba umshumayeli uyibedle na iqongene okanye hayi xa ubona ezo zinto ezizezenyama zehlabathi okoko nje usanyamezelana nazo kude nothixo nomoya ingcwele uyakuhlala ekude naso isizathu sokuba iinkonzo zingabi njengokuba zazikade zibanjalo naso isizathu sokuba imfuzo yokubhuqeka phantsi kwakudala ingabikho kulo mnquba kusasa nje naso isizathu sokuba iinkonzo zentente ezinkulu zingafaneki apha kweli lizwe kungokuba silenze buhlungu salimkisa ihobe elithozamileyo likathixo kunjalo akanakuhlala nathi okoko nje sisedikidini okoko nje sisahleba sifuna ukuzibonela ngoku ndifuna ukuba ndiqaphele imvana yayimvana ethuleyo ibhayibhile yathi akazange awuvule umlomo wakhe njengemvu phambi kwabachebi waba sisimumu akazange awuvule umlomo wakhe wayengengomfo ufuna ilungelo lakhe hayi mhlekazi wayekulungele ukuncama amalungelo akhe wayeyimvana ethuleyo kodwa namhlanje o ubethu indlela esisifuna ngayo iyantlukwana o ubethu ndiyakuxelela ungakhe wenze nje ukuba kubekho umntu onento ayithethayo kum ndiza kusuka ndiye kuye mfo ndiyakumkrazula inene ndiyakumxelela mananzi mdala ndakumbona uzumlinde nje ndide ndimbone makabonge uthixo haleluya hehe ihobe lisuka libhabhe limke ngoko kunjalo umoya oyingcwela usekho kuwe ngoko kwanje ukuba uzive olo hlobo ubhale phantsi oko encwadini yakho awungeke uyenze loo nto umoya oyingcwela ungeke uhlale kwindawo apho ukho umoya ololo hlobo kufuneka uba ibe ngumoya wemvana umoya ozolileyo kungenjalo awusokuze uhlale nawo nantso kuphela into onayo ukuba uthoza manga uthobekile ukhokelwa ngumoya oyingcwele kwaye ukuba kukhona ntoni nayivelayo awuyi kuyisaso konke uyaqhubeka nje yabona kwaye kwangaloo mzuzu iguqukela ecaleni uyazi kungoko wakuguqukela ecaleni uyazi isono sokuqala saqala ngomntu waguqukela ecaleni okomzuzu nje ubuyazi loo nto itshilo ibhayibhile ueva waguqukela ecaleni umzuzwana nje ukuba eve ukuba usathana wayeza kuthini na waze wamzobela umfanekiso wabamhle kangako kuye wade wacinga ukuba ngeneni yayiyinyaniswa waze wamphulaphula kwaye inye into afuna uyenze usathana ukuba ujikele ecaleni okwemizuzwana imbala uyakwazi ukuzoba umfanekiso athi ngokukhangela apha uyazi mzalwana uyazi dade ukuba bebele udidi olululo lwabantu ndibengenakwenza oku ukuba banokwenza oku qha uyazi eyinyaniso yokwenene kuwe kunjalo kodwa khumbula ngusathana andikhathali noba baweke kangakanani na beyele kangakanani na esonweni ngumsebenzi wakho ukubeka ingalo ngapha kwabo ubakhuphe ubanyuse ngothando lukathixo wawuphi ngokuya ihobe likathixo wakhupha eludakeni lodongwe ngumsebenzi wakho mhlobo wam ihlabathi liyafa kukuswela intwana yothando ndifuna ukuba nisiqaphele esi silwanyana naso esi silwanyana sincinane sasiyimvana kuba asizange ngethuba sasinyeliswa asizange asiphindise sinyelise asizange sibhaphazele siqhubeke sixambule sixoxe siye phambili asizange siyenze loo nto xa umntu othile ngethuba sasisenyeliswa asizange asiphindise sinyelise asizange sivule umlomo waso kodwa ngathi ekhe umntu wenza into kuwe mhlawumbi kum
oh
bethu siyakukhukhumala okwesisele eliyindubula lisitya sivuthelane ngokwerhaniso elidala ndiza kuxelela khona ngoku undinyathele ezinzanweni ngolo hlobo kwakhona andinakuphinda ndiye kuleya nkonzo kwakhona hayi mhlekazi makabobe uthixo haleluya amanazarini azandamkela abohambo lobungcwele baya kundithatha haleluya akusafanelanga uba ndiyenze le nto kwakhona ulungile ihobe liyabhabha ke uyazi ntoni ukuba laa mhana andisimdala uhamba laa nkonzo andinakuphinda ndiye kwakhona makabonge uthixo andinakuphinda ndenze njalo yakukundihlitha loo nto oko kuvungama kudala kwencuka ihobe liyabhabha lungile ngoko ke umoya ungcwele umkile umangaliswe ke ngoko ukuba kutheni na umangaliswe ukuba yintoni na undonakele ebandleni umangaliswe uba kwenzeke ntoni nakuwe utheni ungenaloyiso ngendlela okade unalo ngayo nje utshintshe ivele usike wayibhokhwe endaweni yegusha ube yenye into engaphandle kwemvana ufuneka ube naloo moya uthobekileyo kanye mandikhokelwe ngumoya oyingcwele kuyo yonke indawo thixo ndithanda wonke umoya ungenamsebenzi nokuba uphi na loo ndawo injalo uyakungena entliziyweni yomntu ngoko ke uza kubona kukho into eyenzekayo kumphefumlo wakho wena uthi ke mzwana ubrenham ingaba sikhona isisombululo saloo nto ewe yiba imvana nje kuphela ke uthi ke hayi mzwana ubrenham ngakhe ndahlangane nenekazi eliselula ngomnye ubusuku ezantsi eshiyebhod mna nobhili sasiye kwindawo ethile siyokufuna iqebengwane emva kokuba inkonzo iphumile inenekazi elihleselula langena apho ngokuphandle intombazana eselula mhlawumbi kumashumabini okanye into enjalo linxibe kakuhle ndahlala phantsi ndaliqaphela lithe rhoqo lijonge kwelo cala ndaqhubeka mna ndisitya emva kwemizuzu embalwa langena elinenekazi lathi ninjani ndathetha nalo ndandisazi uba elinenekazi ngudade udavis lo uphaya ezantsi inguye nelinye inenekazi elaliphaya kwi-life tabernacle ndandibazi kakhulu weza wathetha nam wahamba ngoko elo nenekazi liselula lihleli ngaphaya lathi mzalwana ubrenham iyunguyaleso mnandi lo wangokuhlanje ndathi ninjani dade ndathi enkosi kakhulu ndaze ndathi ulilungu le-life tabernacle lathi ndililo lathi uyazi mzalwana ubrenham ke ndandicule ekwayaleni kodwa benza umqathango phaa ezantsi lathi ndibe o nemininzi kangako iminyaka yokuqhelisa ilizwi nayo yonke into lathi ndacula isolo ndaze ndacula nezinye izinto lathi kodwa andizange ndibe nakucula ngokuba banoba nomqathango wokuba ukho mfazi uziqaba ubuso unokucula ekwayaleni ndathi ke makabongwe uthixo nge-life tabernacle lathi hayi ndiyakuxelela mzwana ubrenham lathi ndingumkristu ndathi ngoko ke dade godhuka uhlambe ubuso bakhe okanye nantoni na oyenzayo ndathi uthetha ukuba uzawundixelela ukuba ungayiyeka into encincolo hlobo enjengokuba uqabe intwana yaloo nto indala ebusweni bakho kwaye ndinganibonisa phandle ukuba laa nto ivela kusathana ndinganibonisa ukuba ukho nto imveli yayo yayingabahedeni kwaye okoko nje usayiqaba luphawu lomhedeni ngoku ndisandula ukuvela eafrika kwaye bendingene kumahlathi onoqhakancu ndafumanisa apho amacici apho zivela khona zonke ezo nto nayo yonke le nto into eninzi yobumenyemenye ijikeleze intamo yakho nendlebe nayo yonke into apho ivela khona loo nto ngabahedeni ibhayibhile ke ayifuni ukuba umkristu abe ngumhedeni nawe awufuni anditsho ukuba umhedeni ngenxa yokuba uyenza loo nto kodwa uzenza ukuba ukhangeleke ngathi unguye kungokuba umfundisi wakho akazange akuxelele inyaniso yatsho ibhayibhile ngoku ke uthi mzalwana ubrenham ndicinga ukuba xa ndineentwele ezifutshane zindenza ukuba ndiphole nayo yonke enye into kulungile kodwa ukuba buneentwele ezinde buya kuphola ngakumbi ibuya kususa konke ukujikele entanyeni yakho kukusonke kudibane kube into elungileyo ngoku uyazi into eyathethwa ebhayibhile eyokuba indoda inelungelo lokuyigxotha inkosikazi yayo ifumane isivumelwano sokwahlukana kuyo ukuba iyazicheba iinwele zayo ukuba icheba iinwele zayo oko kubonisa ukuba iphila ngokungathembeki kuyo ibhayibhile itshilo makorinto okuqala isahlushumanesibini fumanisa ukuba asiyonyani sona leyo yena lo umfazi ocheba iinwele zakhe uyayihlaza intloko yakhe eyindoda yakhe ukuba ke akanantlonipho ufanele kukwaliwa kumkiwe kuye injalo loo nto kodwa yabona umfundisi akanixeleli ezi zinto kungeso sizathu ke nisenza ngolu hlobo nenza ngalo kwaye indoda ibhayibhile yathi apha ungekudala kukho umntu ebebhalile esithi mzalwana ubrenham ezi bhulawuzi zabafazi sizifumanayo wathi kutheni nje ungabi nakufumana bhulawuzi konke yaye bekunokulunga ukuba thina abafazi bangamakristu sizinxibe ezi zimihlehlo inailon okanye nokuba intoni na eziyo ngokunjalo sikhangela dade inya into malunga noko nansi into enye inyaniso ukuba unakuba nako uba unabanako ukuyithenga bayayithengisa bayabathengisa umashini bokuthunga ungayenza ngathi kunjalo ukuyenza ukuba ikhangeleke cinga nje uyazi okusentliziyweni yakho kuko okuzibonakalisayo indlela owenza ngayo izinto nendlela owenza ngayo ibonisa ukuba intoni engaphakathi kuwe naso ke isizathu sokuba kubekho oku kuvungama nokuxambula nokuhleba nokuvukelana ngasemva nokuqhubeka apha enkonzweni yiloo nto eqhekeza ibandla loo nto ibonisa ukuba usathana ungene kuni kwaye oko kubonisa ukuba umoya oyingcwele unishiyile ngoku ndiyazi ukuba oku kuyagungqula kwabanye benu kodwa kufanele ukuba kwenze njalo ithethelwa loo nto kanye hayi nje ukwenzela ukuba ngolumkileyo hayi ukusenzela nje ngokulungileyo kodwa kunixelela apho inkathazo yikhoyo kuba ngenye imini ndiyakunyanzeleka ukuba ndime ndiphendule ngayo kwaye kwayisizathu sokuba nenze ngendlela enenza ngayo ibonisa into eniyiyo ukuba usena laa msindo omdala usuka usiphakamise isiciko ngomzuzwana nje uphume nje apha phandle uqhubeke kungenjalo ugxeke okanye uthukisa nezinto ezinjalo ubonisa ukuba kuvela phina kanye ngoku inye kuphela into omele kukuyenza khupha loo nto apho kwaye ihobe liza kubuyela entliziyweni yakho lathi lakuphuma enqanaweni ihobe lakhutshwa kodwa labuya laza kunkqonkqoza kwicango lenqanawo wada unowalingenisa umoya oyingcwele ulapha umoya oyingcwele ufuna ukungena naso isizathu namhlanje sokuba umoya oyingcwele abe umkile kuwe ngonaphakade uhleli nje phaya kumasebe emithi ndaweni ithile ulungele ukuzibhabhela ubuye ungene kuwe uze ukunike uthando noxolo novuyo olunjengokuba wawukade unalo ngokuqinisekileyo unjalo ulungele ukwenza loo nto ufuna ukuyenza ulangazelela ukuyenza oko awumvumeli ukuba ayenze ngoku andithethi nani zindwendwe andazi umlungiseleli wenu ndithetha nomnquba kaBrenham andithethi nani bantu bavela kwezinye iinkonzo ndithetha nomnquba kaBrenham nantso ke ingxaki esinayo apha yiloo nto yenza ukuba ihobe libhabhe ukuba umntu othile ukhe wenza into ethile encinci apha ebandleni into yokuqala nje o injalo loo nto o yenzekile unyanisile kodwa kanye ngelo thuba umoya ingcwele uyahamba bhabhe emke akanako konke kumelana nomoya ololo hlobo nje ukuba lo moya wemvu kushiye umoya oyingcwele umka ngoko injalo loo nto yiloo nto ke undonakele namhlanje naso isizathu sokuba babe kule meko bakuyo abantu kungenxa yokuba bavumela umoya ongalunganga ungene entliziyweni zabo ungene ebomini babo ngoko naso isizathu sokuba sibene ibhayibhile yathi naso isizathu sokuba kubekho abantu abangaka abagulayo nabaqhelekileyo phakathi kwenu kungenxa yezinto ezinjalo kufuneka ukuba sibe ngabathambileyo kufuneka ukuba sibe noxolo kufuneka ukuba sibe yimvu khona ukuze ihobe lihlale nathi ngoku khumbula ihobe liyakuza uthe ke o umzana uBrenham ungandixele ukuba ndizange ndimamkele umoya oyingcwele aleluya phantsi ngobusuku ngobunye ubusuku angena ngabo ndahamba nje uba ngokuqinisekileyo yayinguye lowo o ndaziva ndonwabe kakhulu ndaziva ngokungathi ngafumana zonke iintakana ezisemthini ndizange ndizithande oyena mntu ukhohlekeleyo kum wakhe wandenza nayiphi na into ndaziva kungasendolule iingalo zam ndimange o mzalwana uBrenham indlela endaziva ndiyiyo ngokuqinisekileyo yayingumoya oyingcwele lowo kodwa uyabona isizathu sokuba angabi nakuhlala wawuyimvu ngokuya kodwa wathi wakuba incuka wanyanzeleka ukuba abhabhe akukho ngxaki kwihobe nguwe lo ake uthi wawuvumela loo moya ungene kuwe ingaba ndiwuvumele mzana uBrenham ewe ngoku uyabuya ukuphulaphula laa ntlebendwane ngoku uyabu uphulaphula wobaba uxoke ngoku uyabuya ukuthi kulungile nelungelo lokwenza awunalo kwalungelo uthengwe ngexabiso yayilixabiso legazi elinexabiso lonyana kathixo ke elo awunalungelo lelakho ke halleluya ilungelo onalo linye kuphela kuba uze kumthombo zalisweli gazi elitsalwe kumthambo kaEmmanuel apho bathi abone abafakwe phantsi kweso sikhukula balahlekwe lilo lonke ibala labo lobutyala ewemhlekazi nalo kuphela ke ilungelo kukuzithandela okunikezelwe kuthixo ibe nguye okhokelayo oko ukusukela apho yiloo nto ebanga indibano yiloo nto ebanga izinto ezingaka ezingaqhelekanga umoya oyingcwele uya kuya endaweni umoya oyingcwele utshilo le nto ayilunganga khawume ngale nkonzo ndiyaphaa ngaphesheya ndiyakuyimisa nawo mzalwane ndigqithele phambili injalo loo nto ngokuba umele ukhokelwa ngumoya kathixo inye ke kuphela indlela yokhokelwa ngumoya kathixo kukuzigcina ngothambileyo ungabi kwinto yonke le o uyacinga ndazi kakhulu ewe wenza nje kuba ingqondo yakho isetyenziswe idinwe ide ingakwazi nokuzisebenzela uzazi zonke iincwadi nazo zonke iimpendulo naso sonke isigrike nesehebhere ungabi nayo nandawo yokuba ihobe lakhele kunjalo kanye kodwa ke wazi konke ngoko ke ihobe alinakukhokela kuba wazi kakhulu imvu ayibangi kuba inanto iyaziyo inomntu ongomnye wokuyikhokela ngosuku yiloo nto andazi kwanto amen inye into endiyaziyo kukuba uKristu Yesu wafela ukundisindisa phaa ezantsi ecalifornia kwakho umfana wayesiza enombhalo ngaphambili kuye usithi ndisisidenge sikakristu uze ngemva uthi usisidenge sikabani wena injalo loo nto ndiba sisidenge kwihlabathi ukuze ube unokukhokelwa ngumoya oyingcwele kuba oonyana neentombi zikathixo bakhokelwa ngumoya oyingcwele umaroma isahluko sesibhozo ivesi yokuqala yathi ngoko ke ngoku akukho kugwetywa kwabakukristu yesu abangahambiyo ngokwenyama abahamba ngokomoya abangahambi ngokwengcuka ngoko ngokwehobe amen udoko wayedla ngokucula iculo elithi zalisa indlela yam mihla yonke ngothando ndizahamba nehobe lezulu mandihambe wonke amaxa ndineculo noncumo zalisa indlela yam mihla yonke ngothando ingangumhla onjani oxolo kumnquba kabrenham mhlawumbi nayiphi na enye inkonzo mhlawumbi nawuphi na umntu xa eya kunikezela ngamalungelo akhe khona ukuze abe yimvu yintoni umbuzo mzana ubrenham buyela kwimvu buyela ekubeni ngothambileyo buyela ekungazini nto buyela ekuzinikezeleni kukristu musa ukuzama ukwazi into hamba njengokuthobeka ngokuzolileyo ngokuzithoba ngobunono ihobe liya kukhokelake kodwa nanini na ubona usiya kuphulaphula laa ntlebendwane nanini na usiya ekubeni naloo msindo unyukayo nanini na usiya ekucingeni ukuba unelungelo lokwenza oku nokwenza okuya ihobe lisuka nje libhabhe linduluke limke ngoke awusenalo konke kona ngoku alikudanga kakhulu kuni kusasa nje bandla iphaya phandle phezu kweceba lesebe lomthi ndilindele ukuba uguqule isimo sakho amen into oswele yona namhlanje kukunikezela ngawonke amalungelo akho ukuyeka ukuthixo ukungqengqisa ukuchebe onke amalungelo akho awasuse kuwe amen ungakhe uqikelele nje indlela ethi imvana zonke izichebo zijika phezu kwayo ngamalungelo ayo ewe idiniwe isuke nje ingqengqe phezu kwetafile yokuchebela bayazi uba into na eyona ilungeleyo bawathabatha onke amalungelo ayo emke kuyo bawachebe indlela ebaleka iphole ilula ngayo hehe yonwabile ixhuma ijikeleza inexesha elimnandi ewe mhlekazi ukuba uyawanikezela amalungelo akho ufumana loo nto kodwa kufuneka wayeke amalungelo akho uvumele ilizwi likathixo lichebe lilisuse lonke ihlabathi kuwe lisuse yonke imikhwayo yehlabathi uze ube sisidalwa esitsha kukristu apha kwixesha elithile eladlulayo phaya ngaphesha eafrika ndandincokola nomntu ongcwele omdala wathi mzalwana ubrenham ndiyazi uba uyakholelwa kwimpilisi yamandla ngaphezu kwendalo ndathi ngokuqinisekileyo mzalwana wam wathi kwiminyaka eyadlulayo ndandizicingela ukuba ndinguthile wathi ndandizicingela ukuba ndingumkristu wokwenene waze wathi kwaze kwathi phaa phezulu enkonzweni kwafuneka ukuba ndinyuke induli kuloo ndawo ndandiyimise kuyo inqwelana yam waze wathi kwafuneka ukuba ndinyuke induli emalunga oo namakhulu amathathu onke amane eyadi ndijikeleze ngapha kwamatyholo nezinto ezinjalo ndinyuka wathi ke sasiza kuba nenkonzo yomthandazo phaa phezulu wathi ndandicinga ukuba ndingumkristu wokwenene wathi ndandiyazi yonke ibhayibhile ndasifunda sonke isebhere ndafunda konke ukubizwa ngendlela eyiyo kwamagama wathi wonke umntu wayesiza kum ndandibanako ukuthetha naye lula kangako ngebhayibhile ndandiyazi kakuhle into endithetha ngayo wathi ngobunye busuku ndandinyuka ndisiya phaa enkonzweni kwakukho ingxabano eninzi enkonzweni yethu wathi kwakukho amaqelana awayengavumelani uyazi njengathi avuke ngayo ndathi ewe mhlekazi wathi endleleni yam yokunyuka induli ndandihamba kwaza ngequbuliso ndaqaphela ukuba kukho umntu ondilandelayo waze wathi ndacinga ukuba ndiyawukhe ndilinde kancinane nokwayengubani na ukuba andifumane ndize ndincokole naye njengokuba sinyuka ngendlela uyazi yinto ebulunga ngenene leyo ukuba ulinde nje umzuzwana waze wathi ndisenyuka induli njalo wathi ndenyuka kwakho indoda enyuka induli waze wathi yayinenyanda emhlana wayo eyayinkulu kakhulu kunaloo ndoda wathi yayikhefuzela nje ifutha ithabatha amanyathelo nje amancinane izama ukunyuka ndaze ndathi mfondini ndingakuncedisa ukunyusa lo mthwalo apha endulini yathi hayi ndim ofanele ukuwuthwala wathi ndayijonga kwizandla zayo wathi ndazi ke ngoko ukuba yayingumbono yayinamanxeba ezandleni zayo wathi ndawa phantsi ndaze ndathi nkosi uthwele izono zehlabathi kuloo ngqo wathi hayi ndiphethe zakho kuphela kuze nje ube nokuqabela injalo ke loo nto ukuba nje singakhe sibhekabheke singafumanisa ukuba uthwele zethu ayikwenzi uzive umncinane loo nto iintliziyo zethu ezingcolileyo ezikhohlakeleyo ngenxa nje ukuba sinokuzenzela kwixesha elidlulileyo apha ndandizingela njengokuba nisazi ukuba ndiyakuthanda ukuzingela kwakukho umfo okhohlakeleyo kwela lizwe wayengumfo okhohlakeleyo wayedla ngokuhlekisa ngam ngokuba ndandingena kuzidubula imazi namathole enyamakazi. Ndandisithi bubugwinta. Ndathi kutheni ungabi ngumzingelo onguye nje ongcwele udubule inkunzi nezinto ezindala esezindala nesezilungele ukufa uThixo asinika zona ubayeke umama abo abasebancinane nezinto ezinjalo. Wathi ungumshumayeli nje oligwala wabasoloko endixelela loo nto. Ndathi ngokukhangela uba bendilambile ndizingela ndizifuna ezamazi ndiyakholwa ukuba uThixo benokwenza ukuba ndizifumane, kodwa ukuyidubula nje ndisenzela ukuzibonakalisa ubukrelekrele. Kwaye wayezalisa inqwelo yonke, wayehamba ke azibizele uhlobo oluthile lomlozi. Wayeubetha ke lo mlozi uvakale kanye njengethole eliselincinane likhala. Ngenye imini sasiphaya ematyholweni kunye, ndamgxeka ndathi ngendinentloni ngesiqu sam ebulala isibhozo sonke okanye ishumi lamathole ngaxeshanye ukuba wayenokuba nakho, eyenza yonke loo nto ukuzibonakalisa ubukrelekrele. Mhlawumbi asike nje ezi ndawo zingemva azishiye iindawo eziseleyo zilele apho. Ndathi awufanelanga ukuyenza loo nto. Ey, wathi nina abashumayeli ningamagwala kakhulu. Ngenye imini wemaphaya emva ematyholweni wenza loo mlozi wakhala watsho wavakala ngokwethole elincinane likhala. Wathi kanye xa isenza loo nto imazi entle enyamakazi yathi gqi intloko yavele yahamba iqhubeka. Wawunokwabona amehlo ayo amakhulu amdaka ayijongile. Yayothukile yayiphunguza. Umzingeli wavumbuluka wakhupha umkhono ekati wakhe eza kudubula imazi yenyamakazi. Imazi leyo yambona umzingeli. Kodwa uyazi yintoni? Ngokwakukhala kwela thole ayizange ukuqaphele laa mpu. Yayikhangela olwasana yayisenkathazweni. Uyazi loo mboniso umama okwenene nothando lukamama yathi ajongana nompu ebusweni ijongene ngolo hlobo emlonyeni wompu ekufeni ijonge kulaa mlomo wompu. Uyazi yintoni? Yayinto enkulu kakhulu leyo yasondela kufutshane kuye. Wawulahla phantsi umpu wakhe wabaleka wabuya umvoni bamba indalo wathi bhili ndiyithandazele ndanele ile nto. Akubona oko kubonakaliswa kobugorha bobumama. Oh, la kuthi ihlabathi libone kubonakaliswa kothando lukaThixo nokuthobeka kwentliziyo yethu yobuntu iya kuba kumahluko onjani. Xa sithe savumela ihobe likaThixo uba lingene entliziyweni yethu lisithambise lisenze sithobeke apho kwelo tyholo lwemithi phaa phandle, ndandimi apho ndithandazela loo mfo mdala namkhokelela kwinkosi uYesu. Ukusukela ngoko ke waba ngumzingelo olungileyo ohlambulukileyo. Ngokuqinisekileyo wayecinga uba wayenelungelo, wayenokwenza into afuna ukuyenza. Zisemhlabeni wam nazo, zidla ilusini yam phaa ezantsi xa zifuna ukwenza njalo. Ndathi injalo loo nto, kodwa asibobuntu ukwenza into enjalo. Kufanele ukuba wancame amalungelo akho. Oh uThixo iba nenceba ukuze senze njalo. Apha kwixesha elithile elidluleyo kwi-oh malunga nekhulu eminyaka eyadlulayo, kwakukho umKristu omkhulu wayehlala emazantsi ntshona izizwe ezimanyeneyo. Igama lakhe lalinguDaniel Curry. Indoda engummangaliso, indoda enobuThixo, indoda engcwele, umKristu wakwenene, indoda wayeyibeka phambili ngokwengcinga wonke umntu, umntu omangalisayo olo hlobo. Ibali ke liyaqhuba lithi wafa mhlawumbi wahlelwa lithongo. Waze wathi akunyuka aye ezulwini kakade ekufeni kwakhe. Wathi akufika kwelo sango likhazimlayo umgcini sango weza esangweni wathi ungubani? Wathi ndingumvangeli uDaniel Curry, ndimfumenele amawaka emiphefumlo uKristu. Ndaye ndifuna ukungena kusasanje, uhambo lobomi bam luphelile emhlabeni, andinandawo nokuya kuyo ngoku. Yindlela yokuya kwenzeka ngayo kuwe leyo ngenye intsasa moni. Yindlela yokuya kwenzeka ngayo kuni nina abarheqe. Yindlela yokuya kwenzeka ngayo kuni nina nenze ubuhlungu moya ingcwele wemkakuni. Nize ningabi ngabathambileyo nabathobekileyo kwakhona. Nile minyaka emininzi. Anikhange nibe nazintloni isithuba andazi nokuba singakanani na. Nako konke ukululama kumkile kuni ngokuqinisekileyo. Kodwa iya kuza kwakho umnyango ngenye yezintsasa. Waye njengokuba umoya oyingcwele othambileyo esiza ankqonkqoze kutheni ungavele umvulele nje. Oko ke wathi uDaniel Curry akufika apho esangweni bangena bathi sakubona uba likhona na igama lakho apha. Akhangela kuyo yonke indawo ababi nakufumana gama. Bathi hayi akukho Daniel Curry apha. Oh wathi ngokuqinisekileyo wathi ndingumvangeli. Wathi ndimzuzele imiphefumlo uKristu. Wathi ndizame ukwenza into elungileyo. Umgcini sango wathi mhlekazi ndilusize ukuxelela kodwa kho Daniel Curry apha. Wathi ndiza kuxelela into osenokuthi uyenze. Wathi asinalungelo apha lo uthatha umbandela wakho. Wathi kodwa ukuba uyafuna ukubhena malunga nombandela wakho ungaya kubhenela kwitrona emhlophe yomgwebo ukuba uyafuna. Kodwa wathi asinanceba sinokuyenza apha ngawe konke ngokuba sikufumana apha, akukho nceba unokuyifumana. wathi uyafuna ukubhena ngesigwebo sakho wathi yena mhlekazi yintoni enye endinokuyenza ngaphandle kokusibhenela isigwebo sam wathi kulungile ngoko ungaya kwitrone emhlophe yomgwebo ubhene ngesigwebo sakho khona uDaniel Curry wathi waziva ehamba ephumela kwisithuba esisemoyeni isithuba esingangeyure uthi waya kungena kwindawo ekwaya kukhanya 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 wathi okona wahambela phambili kokona kwaya kukhanya kwakuphindwe kalikhulu kangamawaka kukhanya kunokuba likhanya ilanga uthi ke wayengcangcazela engcangcazela wathi ke awungena koko kukhanya weva izwi lisithi
Was you perfect on earth?
Wawugqibelele na emhlabeni liphuma nje ekukhanyeni.
He said no.
Wathi hayi ndandingagqibelelanga. Waqala ukungcangcazela.
Said did you always play honest with everybody?
Lathi ngaba wabasoloko uthembekile kumntu wonke. Wathi hayi. Wathi kwafika izinto ezimbalwa engqondweni yam endandingathembekanga ngokupheleleyo ngazo.
Said no.
Wathi hayi ndiyaqikelela kuba andizange ndithembeke.
Said did you tell the truth? In every case,
wathi ingaba wathetha inyaniso kwimeko nganye ebomini bakho wathi hayi ndikhumbula into endakhe ndayithetha eyayingaqondakali andizange ndinyaniseke ngokupheleleyo wathi ngoko wakhe wathabatha nantoni na eyayingeyo yakho nantoni na imali nantoni na enye eyayingeyo yakho wathi wayecinga ukuba emhlabeni wayengolungileyo ngenene kodwa waba ngogwetyiweyo wathi hayi ndazithabatha izinto ezazingezo zam wathi ngoko ke wangathembekanga wathi hayi ndandingagqibelelanga wathi wayekhangele kuba nangawuphina umzuzu kuya kuphuma ukukhushumbo oluvela koko kukhanya kukhulu apho laliphumle khona ihobe egwetyiwe wathi kodwa kanye ngoko weva izwi livela emva kwakhe elalimnandi ngaphezu kwalo naliphina izwi likamama awakhe waliva ngoko ke waguquka wajonga Wabona ubuso obuthandekayo wakhe wabona buthandeka ngaphezu kwabonke nabuphina ubuso bukamama babumi phambi kwakhe lazike lathi bawo uDaniel Curry wandimela izantsi emhlabeni yinyaniso ukuba wayengagqibelelanga kodwa ke wandimela wandimela emhlabeni ngoku ke ndiza kummela ezulwini zithabathe zonke izono zakhe uzibeke endaweni yam Bano yakumela wena ngalo mini mzalwana. Ukuba uthe wamenza buhlungu emkana kuwe namhlanje.
I just can't preach anymore. Let's bow our heads.
Andinokwazi ukushumayela kwakhona masithobe inhloko zethu.
Dear God.
Thixo othandekayo. Mvana efayo ethandekayo. Elulamileyo ethobekileyo ephansi. Iintaka zinezindlu nempungutye zinemingxumo. Kodwa uzange ube nandawo nangoko. Nangona uyiyo inkosi yozulu.
When you were born
ekuzalweni kwakho abazange babe nazimpahla zakwambeza oh thixo ziluncedo ngani ke kuma impahla zam indinceda ngantoni ke imalo yam indinceda ntoni ikhaya lam elihle iyakuba luncedo lwantoni ngaloo mini ungena mhlobo kwaungekho mntu ufuna buhlobo nawe akuzange kubonakale ngathi kukho umntu wayefuna kukunceda
You said that day.
Wathi ngalomini uyakuthi ndandilambila nizange nindondle. Ndandizena zana ndambesa. Luncedo luyuni oyakusenzela lona konke esinako ngalomini Nkosi. Masikumele. Ukuze kwakufika lo yure sihambe singene kobo bukho bakhe. Okho kwindawo zonke. Okho ngamaxesha ono. Oh Thixo, xa sisivayela hobe ngamaphiko alo lihleli phaya koko uyakukhanya kukhulu liyakubhabha kwingunaphakade lonke xa uya kube uhlele kukhanyeni apho kuyakufuneka ukuba ndime ndedwa umntakwethu akasekho umfundisi wam akasekho umama akasekho utata akasekho inkosikazi yam ayisekho abantwana bam abasekho Oh Thixo ndiyakwenza njani ngoko Nkosi ndiyakwenza njani ngoko Nkosi ndiyakwenza ntoni ngoko kwaye ke ngoko kusenoba phambi kwakuba litshona ilanga ngokuhlwanje kodwa ndiyakwenza njani ndingenza ntoni Oh Kristu ndiyakumela ngoku ndiza kuzikhethela namhlanje ndiza kukuyeka konke kuthetha ngabanye abantu ndiza kuyeka konke umsindo wam ndiza kuyeka konke ukwahluka kwam ndizawuyeka yonke into.
Shear me off, Lord.
Ndichebe, Nkosi, thatha konke ndinako. Nkosi nje ndifuna ukuma endaweni yakho. Ndifuna ukuchetywa. Ndifuna konke ukuzithanda lonke ikhathi nokungakhathali zisuswe kum. Ndizeke ndifune ukukumela ndiyimvu echetyiweyo. Elunge ukuncama konke lonke olonwabo lwezinto ezimiswa ngokuba lulonwabo lobomi. Konke kudanisa nazo zonke iipati iimpahla ezindala zobukrwada ukuziqaba isiqaba imilebe ipolishi yenzipho konke okungakhathali kufana nehlabathi wathi Musa ukwenza kwakwenza ngokwehlabathi Musa kumanyana nehlabathi ngumani phakathi kwabo Oh Thixo ndincede Nkosi ndikhebe namhlanje Ndithabathe njengemvu undenze ndibe sisimumu ndingawuvuli umlomo wam kungabikho nto ndiyithethayo malunga naloo nto ndisuke ndime nje ndichetywe Oh Thixo yenza onjani wona umahluko ndikhumbula ngoku yawokhe wandichweba ngaxesha lithile wathabatha inkosikazi yam usana lwam utata wam nomntakwethu wandichweba ndaguda ngokwentliziyo yam ndandisazi ukuba ndiyakuthanda indlela owandisikelela ngayo nendlela ubulunge ngayo konke ndikuko konke bendinokuba kuko nako konke ndinokuba kuko nguwe thixo nguwe kuphela ndiyabuvuma ububi bam ndivuma konke ndakha ndakwenza mhlawumbi ndakucinga ndichebe nje ndonke inkosi ndifuna ukuba yimvu yakho asiloo nto kuphela ke nkosi kodwa thabatha wonke olapha kusasa nje zonke izimvu kunye nabo bayakufuna ukuba zizimvu zichebe zonke kusasa nje nkosi beka iinyawana zazo phakathi kwemihlambi yevangeli wanga umoya ingcwele ngabakhokelayo enguqukweni khona ngoku bazi ukuba babengathembekanga kuthixo kwaye wanga ungacheba konke ungakhathali kususe lonke ihlabathi nazo zonke izinto zehlabathi ichebe lisuke lonke kusasa nje nkosi ukuze simbe nokuma sipholile sizolile phambi kwakho ngokwamakristu azelwe ngokutsha siphe loo nto nkosi ndiyakuthanda ndifuna ukuya kunamsebenzi nokuba imozulu ishushuna nokuba ndiziva ndifuna ukwenza njalo nokanye hayi ndifuna ukuhamba ndifuna ukukumela kuba ndifuna ukuba ulithethe ityala lam ngaloo mini uthi kulungile wandimela ngoku ndiza kumela yena Oh Thixo ndiphe oko namhlanje ngoku ke ngelixa zonke iintloko zithotyiwe nazo zonke iintliziyo zithotyiwe ingaba ukhona kusasanje oziqondayo ukuba uzame indlela eyakhe uzenzile ezi zinto bezingafanele kwenziwa ube uziva kusasanje ukuba ungathanda ukuba inkosi ichebe uthi ndenze ndibe yimvu yokwenene ungasiphakamisa isandla sakho uthixo kusikelele nkosazana uthixo kusikelele mzalwana uthixo kusikelele mzalwana ukhona umnye othi ndichebe nkosi ndimile ndiyimvu andisayi kuvula nokuvula umlomo wam ndifuna nje ukuba ibe nguwe uliqhawula lisuke lonke ihlabathi kum uthixo kusikelele mzalwana uthixo kusikelele nkosazana uthixo kusikelele mfanyana uthixo kusikelele nkosazana uthixo kusikelele nayo dade ndichebe nkosi adukeri uthixo kusikelele nkosazana uthixo kusikelele nayo dade ndichebe ngonkosi ndindifuna ukuba zonke iinto zehlabathi ndifuna ukumela wena kusasa nje ndifuna ukuma ngokwemvu echetyiweyo ndifuna ukuba zonke iinto zehlabathi zisuke kum ndifuna ukuba ngowakho nawe ube ngowam awunge ndamkeli nankosi ndisasiphakamisile ndisiphakamisele kuwe isandla sam uthixo kusikelele nkosazana uthixo kusikelele mhlekazi uthixo kusikelele uthixo kusikelele mhlekazi Thixo kusikelele mhlekazi Thixo kusikelele nkosazana Thixo kusikelele nkosazana ndisayibona ndiyasibona nesakho Thixo kusikelele mzalwana Thixo kusikelele nkosazana ihlele nto Thixo kusikelele apha emva mama Thixo kusikelele dade inzalo loo nto thembeka nje kuphela ndifuna uThixo asuse konke kum okungafani naye ngokupheleleyo naziphina iinjongo zokuthanda nokuba ndinazo nakuphina ungakhathali endinako ndifuna ukuba ndichebe nje ngokupheleleyo kusasa nje ndifuna ukufana naye andikhathali nokuba ngamalungelo na okanye hayi andinalungelo konke ilungelo endinalo linye kuphela elo ke kuza kuye ibe nguye owenza konke okuseleyo ingaba kukho umoni apha ongazange amvumena kanye uKristu ongazange asindiswe ube ufuna ukukhunjulwa kulo mthandazo kusasa nje awunokusiphakamisa isandla sakho mhlobo ongumoni thixo kusikelele omnye phakamisa isandla sakho uthi ndikhumbule mzalwana uBrenham andingumKrestu kwaye andazi uba kuyawubaxesha nini na ekuya kuthi kufuneke ndihlangane noThixo kwaye ndifuna ukukhunjulwa khona ngoku kwilizwi lomthandazo njengoba uvala nje kulungile unosiphamisa isandla sakho ukuze ndikuthandazele uyabona Thixo akusikelele nkosazana encinane uThixo akusikelele nkosazana uThixo akusikelele mhlekazi ukho omnye ndifuna ukuba ndifuna oku bangaphi apha abangabarhiqi uthi andinakuyivuma loo nto mzana ubranam o kodwa khangela kwayela hobe lokuthobeka limkile kuwe mzalwana ukho undonakele ukho undonakele othile xa ningenako ukunyamezelana xa ungenokuxolela omnye umntu ngokusuka emazantsi entliziyweni yakho kungakhathaliseki noba wenze ntoni na okanye uthethe ntoni na uba unakumxolela ngokusuka enzulwini uyesu wathi ubani umxolele wonke umntu iziphoso zakhe ngentliziyo yenu akasayi kundixolela noba wena wasezulwini ngoku kungayini ukuba le mozulu ishushu kungayini ukuba namhlanje uthixo angakubiza ngoku usekho umthombo ovulekileyo ibandla isele lilungile umoya oyingcwele ohleli phaya etyhwebileni ekupheleni kwendlu ulungele ukuhla buyela entliziyweni yakho ukwenze uba uthambe ube ngonoxolo yintoni ekufuneka ndiyenzile mzwana ubranam yiba yimvu nje kuphela umoya ingcwele uyakuhla kwangoko wakuba ube yimvu kodwa ukuba uneenjongo ezingeziso iimbono ezingeziso ufuna ukuzihambela ngokwakho ukubona ungalungelanga kuyincama ngoko ke umoya ingcwele angekhe eze ngoku iintloko zethu zithotyiwe ngabakuni baphakamise izandla zabo ngoku uyesu wathi lowo wevayo amazwi amakholwa kulowo wandithumayo unobomi kunaphakade akeze ekugwetyweni uphume ekufeni wangena ebomini uyohana ongcwele isahluko sesihlanu vesi yama24 kodwa ngoku uba ungathanda ukuza esiguqweni uguqe apha phantsi masithandaze kunye kude okuya kuziva kuthobekileyo kunoxolo ukade unako okanye unokuthanda uba nako kuze kuwe kwakhona ngoku sisazigcine zithotyiwe iintloko zethu sicula kukho umthombo ozaliswe ligazi ndifuna ukuba nize niguqe nithandaze wonke ngoku ofunayo ukuza aguqe apha phantsi emgcini wesiguqo athandaze umzuzwana Zithotywe njalo iintliziyo zenu njengoba ndithemba ukuba wenze njalo entliziyweni yakho niyazi ukuba ngubani okuqala ukuza emgceni ngale ntsasa ndifanele ukunenza nibe nentloni ngeziqu zenu ngumfazi ontsundu usizana lwe nto udumbe amaqatha inwele ezingwevu nanko esihla esiya esiguqweni apha kwixesha elidlulileyo kwasindiswa ixhego elidala lomntu ontsundu ngexesha lamakhoboka wahamba kwaye njengoba wayesindisiwe waxelela inkosi yakhe ukuba wayekhululekile yathi utheni wathi ndikhululekile yaza ke ngoko yamenza wakhululeka naku kusihla kusizaliye iqela labantu lifuna usindiswa kusasa nje wathi ukhululekile wonke umntu emthandazweni uthandaze ngamandla ukuba uyathanda ngeli thuba umoya oyingcwele esasebenza ngabantu abenza izigqibo yathi mose ubusithi ukhululekile wathi ewe mhlekazi nkosi ndikhululekile yathi ukuba ukhululekile ndiza kwenza ukhululeke nam ahamba uyokushumayela ivangeli wathi akuba ilungele ukufa abazalwana abaninzi abamhlophe bangena ukuza kumbona bathi bakwenza njalo wathi becinga ukuba wayequlekile akuvuka wathi bendicinga ukuba sendimkile thixo akusikelele mzalwana wam guqa apho phantsi wathi bendicinga ukuba sele ndimkile bathi ubone ntoni mose wathi ndingene ngesango ndambona wathi bendimile ndimjongile waze wathi bekukho ingelosi ezileyo yathi yiza mose ufezile ukushumayela ivangeli iminyaka emininzi kukho ingubo nesitsaba esimlindeleyo wathi musa ukuthetha nam ngengubo nesitsaba andifuni ngubo nasitsaba ndifuna nje ukumjonga ndiyacinga ukuba indlela yakhe nawuphina umkristu leyo apho kwixesha ladlulayo phaa phezulu echicago ndandikwiholo indawo eyimyusiam xebe ndandikhangakhangela kuyo yonke indawo apho ndabona umnigro omdala unomcwe nje umncinane wenwele ojikeleza intloko yakhe ejikeleza apho phakathi ephethe umnqwazi wakhe ngesandla ngajonga kuye wajonga kwindawo encinane phaya waza waxhuma wabuya umva zabe inyembezi ziqalisa ukuhlangeso sidlele sakhe esintsundu waqalisa ukuthandaza ndamjonga okomzuzwana wakhangela ngapha kwakhona waqalisa ukulila kwakhona ndawelela ngaphaya ndathi mhlekazi wathi ewe sihlobo esimhlobo ndathi ndiyabona ukuba yintoni le ithabathe kangaka yintoni le ibikuthabathe olu hlobo wathi mhlekazi uba ubunokhe undive apha ecaleni kum ndatyabuka lonke icala wathi ndandikade ndilikhoboka wathi phakathi kule ngokwana yeglasi incinane ilapha sisambatho esisiphaya ndathi ndiyasibona ukuba sisinxibo kodwa ke yintoni ebaluleka olo hlobo ngaloo nto wathi le ndiyakhaphaza liphaya wathi ligazi lika-abraham lincoln eliya wathi ela gazi layisusa ibhanti yobukhoboka kum wathi ngoku umntu omhlophe ayinakuba kubukuvuyisa loo nto nawe ndazibeka ngapha kwentamo yakhe izandla zam ndathi thixo kusikelele emzalwane wam ndazelinye igazi le ndenza umdla wathi ndiyalaza lo gazi nam mnumzana ndathi wayisusa ibhanti yobukhoboka kum ngaxesha lithile ndandiphuma ngecawe ndiye emdyarhweni ndiqhubeke ndenze izikhulo ezikrwada kwaye uthixo ndandiyenza njani loo nto nangoku kusekho amanxeba ezantsi entliziyweni yam kwindawo endathi ndenza kuyo ezo zinto kodwa ke ndiyavuya ngokuba isusa ibhanti kum yasuka yonke ngoku ema endaweni yam apha ngaxesha lithile ndandijonge umfazi othile waye indlela awayekrwada ngayo ndandifuna ukumgxikiza waza uthixo wandinika umbono ndamthandazela ke ngoko kuba ndabona ukuba izono zam zazizikhulu kanye njengezo zakhe ndahamba ndaya kuhlala ngakuye ndamvela usizi ndamxela ukuba ndingumfundisi izithandwa zakhe ezibini wayemalunga na65 okanye 70 izithandwa zakhe ezibini zaguqa apho phantsi baze bonke banikele iintliziyo zabo kukristu onkosi onjani wona umahluko awungekhe ngaba one kakhulu nangale ntsasa ingaba intliziyo yakho uyenza yamnyama yadyobheka wade umoya uyingcwele akakwazi nokukuchukumisa mhlawumbi ihobe libhaphe ngona phakade limkena phakade thixo kusikelele sithandwa intombazana incinane enyukayo thixo kusikelele sithandwa uthi laa ntombazana ayazi ewe iyazi nje ikafunde amaphepha ncwadi namabali ezothandwa amaninzi anjengokuba senenzile nonke nantso ke into ayithethayo ithambile uyesu wathi bavumeleni abantwana beze kum ukho omnye umntu othanda ukuza angenelele isanqa kusasa nje isiguqo sivuliwe okomnye umzuzu nje ngoku ke sisacula kwakhona sizeke senze umthandazo ngoku aboni bazohlwayo bethandaza
isiyonge sifayo safia sekubona lo mthombo
ngokuqinisekileyo yonke into yayimkile usiza nalo mfo lwaluphelile
namntanga noxa ndinjengaso
awungeke uze ngoku awungeke unyuke wena wazi ngokuthe chatha ibhayibhile yathi ukuba uyakwazi ukwenza okulungileyo uze ungakwenzi kuwe ke yinto engaphezu kwesono leyo awungeke uze uyazazi uba wenze ukubi zinyukele uzoguqa esiguqweni uze uxele uthixo uba udanile ngenxa yendlela obumphethe ngayo umvumele umoya ngcwele abuyele akwenze ululame ube nobunono uzole kwakhona awunakwenza njalo khumbula ukuba uyafa abe emqile kuwe akibakho mntu uyakuthethelela ityala lakho ulindele wena kuba ummele kusasa nje thixo kusikelele emzalwane wam ulindile ngaba kunje lishumi elinesihlanu kuphela apha enkonzweni abazivayo ukuba bagwebekile ngenene nibuphilile ubomi obuzele uxolo obululamileyo obunobunono obuzolileyo ngoku oku kujoliswe ngumoya oyingcwele ingaba niyaxolela aninazintshaba niphila ngaphaya ngaphezu kokugwetywa kwaboni aniphili ngokwabahedeni niphila ngokwahlukileyo ngaba bomba bakho busekwe ngokwahlukuleyo umoya wengcwele onomnono ohlela etroneni yentliziyo yakho ekwenza ukuba uphile ngoxolo nangokuzola unothando jikelele ebantwini bonke abamelwane bakho nabo bonke bayazi ukuba unobunono uzolile olulamile ungumkristu othobekileyo ihobe likathixo linawe ndiqinisekile isenokuba lithuba lakho lokugqibela eli kulungile ngoko kunina nisesiguqweni thixo nisikelele anisayi kugwetywa ngoku umoya oyingcwele ususile umgwebo kuni aye ndizamanga kwabumba amalungelo enu nithi ow kudala ngokwaneleyo ndingumkristu akufune nganto ukuba ndiye abanye benu kokuqala ukuba babe sesiguqweni ndingahlala ndikumoni ukuba ndifuna njalo lilungelo lam elo ewe kunjalo ungumntu onokuziphatha ngokukhululekileyo ungenza nangayiphina indlela ofuna ngayo kodwa niwancamile amalungelo wenu kusasa nje nithi bayakuthini ibe ndim oba ngaba ukristu ndiphinde ndinyuke ndiye ezigukweni bayakuthini kodwa ke uthini uthixo uthe kuwe mawuze waza weza ke ngoku wancamile amalungelo akho uzele ukuze ufumane umoya oyingcwele onobunono ukuba athabathe indawo yakhe entliziyweni yakho namhlanje ndiyazi uba uya kuyenza loo nto ndiyazi ukuba uya kuyenza loo nto nantso ke awunakunceda akanakunceda ukubangezi uyacenga elila wafana yonke into ukuze abe nendawo anokuza kuyo efuna ukuza kuwe ukuze ngeeyure zakho zokufa xa ingelosi yokufa iya kube ihleli elunyaweni lwebhedi endaweni yokujonga phaya phandle kwinto emanyumyezi ube usazi ukuba wala ukuza ngelinye ithuba waze umphefumlo wakho waba mnyama utyobhekile kungasekho thuba limbi akukhathaliseki noba ulila kakhulu kangakanani na uisa wona esimka kwisono sakhe sobabalo umhla wakhe wobabalo gxebe kwaye akazange afumane thu walila ngokurharha ezama ukufumana indawo yokulungisa kodwa akazange akwazi ukwenza njalo uthixo wayimbize okokugqibela kodwa ke ndincame wonke amalungelo enu nabo bonke abahlobo benu nako konke ukuziva kwenu nayo yonke into kusasa nje ukuze nibe nokuzapha ndincame amalungelo enu ukuze ndiguqe apha ndithethe nothixo ndiyandixelela ngelizwi lenkosi ukuba ukristu wathi lo uzayo kum andisayi kukhandi mlahlele phandle ngoku uselapho phezu kwesiguqu guquka mxelele ukuba udanile ngoba owayenzayo into owayenzayo loo nto ebangela ukuba abantu bangamamkeli umoya oyingcwele xa bebhaptizwa abaguquki ngokupheleleyo kanye uthixo uyazama ukubanika umoya oyingcwele ufuna ukuba ululame ube nobunono uzole naso esizathu sokuba uvuke usenaloo mona entliziyweni yakho ow usenokuvuka ukukhwaza uthetha ngeelwimi okanye nakuphi na oko akunakwenza ukuba ube nomoya oyingcwele ufuneka uvuke apho ungumntu owahlukileyo kunyanzelekile uba uvuke apho unobunono uzolile ululamile uthobekile ngoko umoya kathixo uhleli kuwe kunyaka ozayo uyawukhangela emva kumzila ovela emva ubone ukuba uhambe kangakanani na ubone ukuba uyawunyukela lonke ixesha umoya oyingcwele ke lo umoya oyingcwele oluthanda uvuyo uxolo ukunyamezela ukuthobeka ubunono umonde ukholo ngoku guquka nje uxele uthixo ukuba ufuna loo nto khona ngoku uya kuyenza ntombazanana wena apho sithandwa nawe yenza kwaloo nto akusikelele umama wakho emile izandla zakho ezibeke phezu kwakho lo dade uthandeka umdala untsundu lapho uguqe esiguqweni usenokuba bekunyanzelekile ukuba utye isigezengasombona nomrhayo wocada usenokuba kwanyanzeleka ukuba uhlale kwingxingwana ephakathi kwezakhiwo ngako konke ndikwaziyo dade uthixo isikelele intliziyo yakho ukho ibhoto olulungiselweyo ebuqaqawuleni kusasa nje kunjalo jonge ezantsi esiguqweni ndibona nyenekazi liyaxuba liba ngwevu umfazi oselula ithobise intloko yakhe umfazi onenwele ezimhlophe ngokupheleleyo ow thixo bona amadoda ayiguqile ngokwahlukana kwawo phaya uquka nje mxelele ukuba udanile mxelele ukuba ungeke uphinde uyenze ngoba abalo lwakhe uyokusuka uyeke konke ukwahluka kwakho kuphele ufuna ukuba nobunono nokuzola ufuna ukuthobeka uye apho ukukhokelela khona xa abantu benento yokuthetha kunamsebenzi nokuba ikhangeleka ilunge kangakana na bayakufuneka uncame amalungelo akho okuthetha ngomelwano wakho uza kuthetha xa uya kuthetha ngoyesu uya kwenza kuphela into elungileyo awuzukuphuma phandle ngokombulali awusayi kuphuma utsibele abamsulwa kodwa ubona obuyakrothi benziwa bobukhalipha bamakristu okwenene kwaye ufuna ukufana nawo akuye kufuneka bawuxelele mntu ukuba ngumkristu ukuba nguye bayayibona nje bayazi njengokuba uthetha udyinwe ngaphandle nangaphakathi ngoku njengokuba uyithoba intliziyo yakho guquka ngoku xela uthixo uba udanile awusayi kuyenza kwakhona unentloni ngesiku sakho indlela oye wenza ngayo ngoko ke ndiza kuthandazela waye ndiyakholwa okanye ngoko uxolo luyakusuka luzinze entliziyweni yakho uxolo lufana nomlambo nje luyakuza lumpompoza emphefumlweni wakho usenokuba ungakhwazi usenokuba ungathethi ngazilwimi usenokuba ungaxhumaxhumi unyuka usihla kodwa uyakumka usishiye isiguqo unento ekuwe into engaphakathi kwakho iyakugxumekela kumnqamlezo okugadalala umdala okoko nje ngoku uthandaza njengoba ndisenza vuma bawethu wasezulwini izidalwa ezingafanelekanga kobushushu kweli gumbi libilisayo okusasa nje ibhokisi yombilo kodwa thixo wabilela thina kakhulu wena umoya ingcwele uhlile wabonisa abantu ukuba bebephosile bebesona imimoya yabo ibinekratshi basuka bakhohlakala baxuphuleka bezenza abazi konke bengazimisele ukuguquka bengazimisele ukubaxola abantu abenza izinto ezimbi kubo bebengazimisele kodwa namhlanje umoya oyingcwele oluthabathile ilizwi likathixo walubeka kanye ezintliziyweni zabo ezinomnono waze wathi ngoku uyafuna ukubuyela apho ubufuthula ukhona ngokuya kwakokuqala usiza esiguqweni ubuye lapho wonke umntu ekubeni uthande wonke umntu uze undithande ngothando olungena kuphela ngokophakama nje unyuke uze esiguqweni ayinzile loo nto nkosi ngoku ndiyathandaza ngokuba ube nokungcwalisa iintliziyo zabo nkosi ngcwalisa intliziyo yabo benze bathambe bazaliswe lixolo bangangavuka kwesi siguqo ngoko emva kokuba beguqukile benikezele ubomi babo kuwe baphindele emakhayeni abo akunamsebenzi noba kwenzeka ntoni na uba umyeni uyakhathazeka mhlawumbi unkosikazi iyakhathazeka okanye ummelwane ukhathazekile mhlawumbi omnye umntu osebenza naye okanye odibaniselana naye ndiyakusuka ndithambe ngokwehobe ngapha koko impindezelo yakho yeyakho ndiyakubuyekeza utsho uyehova ndlela lesiye safumana ngayo ukuba kunjalo nkosi yima nje uthule bangothambileyo ubone uthixo ethatha ihlakanye uye kwimvana yakhe ngokuqinisekileyo ngokuchanekileyo lo malusi ulungileyo ubunikela ngenxa yazo ubomi bakhe uyehla eze phantsi kanye kwisimfu zakhe aze ke azikhokele yeha kuloo uzicaphukisayo yeha kuloo uthetha ilizwi elinye lokuzichasa wathi ngekulungele ukuba unxitywe ilitye lokusila entanyeni yakho untywiliselwe ezinzulwini zolwandle iingelosi zabo zihlala zibona buso bukabawo sezizulwini yabona ow thixo sifuna oko ke ukwenza kubo ukwenza kum ngoko thixo ndifuna ukuba ngothambileyo ndizibeka esiguqweni nam ngale ntsasa ingekuko kusasa nje kuphela koko njalo kusasa namihla yonke ndifuna ukuba ngozoluleyo nothambileyo ndibe njengoyesu ndiphe oko bawo sincede ukuze sibe njalo ngoku
Let the fathomless billows of love roll over our soul. Peace. Wonder. Coming down from the Father above. Don't you feel it down your heart?
Makathi amaza angena siphele othanda ucengeleka imiphefumlo yethu uxolo 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 makalisa luvela kubawo phezulu akuluva ngoko entliziyweni yethu emoyeni wam ngonaphakathi halleluya halleluya uxolo 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 mangalisa utata ugethu uthe mandixelele lonke ibandla ukuba ugwebekile naye kodwa ke wenza ipiano leya ibe sisiguqo sakhe njengokuba isiguqo ipiano isisiguqo sakhe uthe xela ibandla lindithandazele njengokuba ihleli phaya iinyembezisihla zivela ngaphantsi kweendondo zakhe le pulpiti sezam isiguqo kuqukile nam ibhayibhile yam imanzi ow thixo xolo lukathixo luvela kubawo phezulu o halleluya moyeni wakhona phakathi thixo ukuba kukho umntu endone kuye ndone kuwe sisuse nkosi susa isono kubandlana lam kusasa nje angapho bevayo nje ukuba uThixo yonixolela nehobe loxolo lihlala entliziyweni yakho kwakhona ibhaphela buya khona ngoku lathabatha indawo yalo umoya oyingcwele ubuye nje wathi mntwana wam bendifuna ukuthanda lonke ixesha ungandivumeli ukuba ndenze njalo andinakuhlala nomoya wakho mdala wokuzithanda kodwa ngoku unikezele nje ndibuyile ndibuyele entliziyweni yakho kusasa nje angaphi abaziva ngalo ndlela phakamisa isandla phakamisa isandla kulungile konke ngasesiguqweni o intle loo nto bangaphi phaya kwisihlwele abaziva ngolo hlobo phakamisa isandla o
Our Heavenly Father, we thank Thee for this time of
Awethu wasezulwini siyakubulela ngelithuba lokuzinikela okuthambileyo njengokuthabatha iapile ulithabathela esandleni ulicumze ulityumza lide lithambe lithambe kangangokuba usana oluncinci lungahlala phantsi lulitye yindlela esifuna sibe yiyo leyo iintliziyo zethu Nkosi ithabathele kwisandla sakho sinamanxeba ezikhonkwane uyicumze usithi mntwana wam awuboni ukuba ubundikhathazile ubundikhathaza ngokuya buphuncuka ungabambeki kolwa hlobo ubundikhathaza intliziyo yam isuke yopha ngenxa yakho mntwana wam ngokuya bendikubona usenza izinto ezithilethile kodwa ngoku ndiyifumene intliziyo yakho esandleni sam ndifuna ukuyenza ilulame mpela ndifuna ukuyenza khona ukuze ndibe nokuyisebenzisa ndiphile kuyo kananjalo ndifuna ukuphapha ndibuyele kwindawo yokufukama kusasa nje ndifuna ukubhapha ndibuyele kwindawo yokufukama kanye ndifuna ukubhapha ndibuyele ekuhlaleni ndizihlalise kunye nawe phe oko Thixo siyakuthanda phe oko ngenxa yozuko lwakho sicela ngegama likaYesu ukufana noYesu andikuthandi ukhe nimdumise nje nohlobo Oh umphefumulo wam uyaqupha nje emhlabeni ndi ukumbona isihla ekubanqula abafana naba inhliziyo yakho ivakala ithambile mpela inhliziyo yami ibetha ngokukhawuleza nje konke kusuke emhlabeni kuye kakawuli ndicela kuphela ukufana naye awuna ukusiphakamisa isandla sakho sisalicula nje ukufana noYesu Joe, ufuna ukuza kuthandaza kusasa nje mzalwana. Thixo akusikelele. Sifumanele indawo apha esiguqweni mzalwana uJoe. Thixo akusikelele. Kusuka emhlabeni kuye buqaqaleni. Ndicela kuphela ukufana naye. Ndiyazi ukuba kushushu izihlobo ndiyazi kunjalo kodwa ndiyathemba ndiziva njengokuba ndiziva oh ndiziva ngokungathi ndingasuka ndibhabhe ndimke unothando olungakanani ndingenza ntoni ndingayaphi oh uThixo ndiyaphi ndisingisephi kuyakuba yini ndiyakuba phi ikhulu eminyaka kusukela ngoku ngekuyini ukuba bendingenaye iphiphi enye indawo yokuzimela Christus sepele kwa velumambi Emhlabeni ndifuna ukufana
na na ye kulalongu ambo suge mshabenu ye kaka li dikela kupela ukufana naye
sonke ngoku
ukufana noYesu
makabongwe uThixo ewe nkosi ewe nkosi hayi hlabathi ukufana nawe
ukufana naye ulolongu wambo suke emhlabeni kuye qaqaulini ndicela kuphela
ngokunizithobuleyo iintloko zenu ndiza kunibuza into kukho umntu apha ongamkholisiyo umoya oyingcwele kukho umntu obiziweyo ndithetha egameni lenkosi uYesu njengomprofeti wakhe ndiyayiva intliziyo yakhe ingxwelerhekile phaa ezantsi kukho umntu ongamthobelanga umelwe kukuza awungeke uze ngoku
uhambo lobomi lonke usuka
ewe dade kodwa bakho abangaphandle kwakho
qaqauli ndicela kuphela ukufana naye ukufana nje noYesu
kulo kuphela umnqwana wam ukululama nokuhla ukuzithoba ndifane naye
emhlabeni ndi
awungenyuki ke ngoko Thixo ufuna kukubona uthabatha inyathelo kho iqela leni
kulolonga
bendisazi ukuba niyeza Thixo kusikelele Thixo kusikelele Thixo kusikelele nantso ke nantso ke ndiye ndajonga kwesi sihlwele ndabona elo thunzi lakhe aloyikeka lomnyama ndakha ndalubona lijinga phaya umoya oyingcwele ulapha ngoku phezu kwam ngoku ukwenza buhlungu umoya oyingcwele
ukufana noYesu
wenza ntoni waye apho uyise wayekhokelela khona uThixo akusikelele mzalwana uThixo akusikelele mzalwana wam indlalo loo nto nyuka nje uguqe phantsi
emhlabeni
ngoku lixesha lokuvuma izono kwakudala ukulungelelisa ukulungisa izani ndiseva ukuba kusekho abanye phaa phakathi uThixo akusikelele nkosi ezani uThixo akusikelele uThixo akusikelele uThixo akusikelele uThixo akusikelele injalo loo nto umoya ingcwele uhlala enyanisile izani ilumle loo nto phuma nje uze
ukufana noYesu ukufana ewe noYesu emhlabeni ndi
obethwa injalo loo nto nantso ke indlela izaliseni imigca phuma nje uthandaze
kulolongu hambo suke emhlabeni kuye buqaqa leni
kuka nje uxele uThixo into omele ukuyenza ukuba udanile nantso kuphela ukuyenza
ufana naye
ani nakuthi nje nize njalo ngoku oh ulungile loo nto khuleka nje nyuka uze
ukufana
uyakwenza ntoni ngubani oya kukumela mhlawumbi ngobuhlwanje bani oya kukumela kwakugagana nawe ukufa akunamsebenzi noba wenza ntoni na umoya oyingcwele uhleli kanye apho kufutshane nawe uyelwa ufuna ukuba uze
kulolongu hambo kusuke emhlabeni kuye qaqaulini
kuquka nje kuphela uthi Thixo ndidanile ndi andinakufuna kuphinda ndikwenze oko awusayi kundimela ukuba ndikumeli ngoku ibe ndifuna ukuze undimele ndaye ndiza kukumela kusuka namhlanje ukuya phambili ndiza kuphila ngendlela umKristu afanele ukuphila ngayo. Ndiza kuzigqubula indlela zam. Ndiza kuba ngothambileyo nozolileyo. Ndiza kubayeka bonke abantu bathethe ngendlela yabo nazo zonke izinto. Ndiza kuphila njengokuthobekileyo nokuzolileyo phambi kwakho. Akunamsebenzi noba unethuba elingakanani na ubanga uba ngumKristu. Nenkonzo lilungu layo oko akunanto uyakwenza naloo nto. Nyuka kanye uze, Thixo akusikelele, nyuka uze mntwana wam. UThixo uthetha nawe ngoku. Uba uyandikholwa ukuba ndisisitaka sakhe, uMoya Ngcwele uthethile nam kusasanje wathi, babize ke baninzi abasephaya phantsi. Kuwona umhla, lilo eli xesha. Basebahlanu mhlawumbi bathandathu abasephaya ezantsi abafanele ukuba beze ngenene ngoku. Khumbula mzalwana dade, ndijonge kuwe kanye, ndiyazibona ezo zithunzi zimnyama zijinga phezu kwenu. Kungcono nize ufana noYesu. Awufuni ukufana naye? Thambe usole, ululame, uthobeke. UThixo akusikelele mfana, UThixo akusikelele dade uphethe usana. UThixo akusikelele dade, UThixo akusikelele sihlobo esingumoni. Njalo loo nto, nyuka uze sisiphuma nje sifumanele indawo. UThixo akusikelele dade othandeka ininzi into ofanele ukuba nombulelo ngayo. Wawulele ebhedini usifa naku ngoku usihla usiya esiguqweni. UThixo ayisikelele intliziyo yakho ethambileyo. Moya Ngcwele usathetha kwakhona ngoku inguquko. Zililele nje kuThixo, thandaza nje wakho umthandazo. Nguwe onileyo ngoku, nguwe omele ukuba uthandaze. Xelela uThixo uba udanile ngento oyenzileyo, ungayihoyi into esecaleni kwakho. Yithi uThixo, ndixolele bendingazimisele kuba njalo. Ndifuna ukuba ngothambileyo. Andinakuphinda ndicaphuke ndixambule kwakhona. Oh Thixo, oh indlela endikuthanda ngayo. Bawasezulwini ngenxa yomntu ngamnye ozohlwaye ophaya phantsi esiguqweni ngoku ethobile, eguqe ngamadolo, ethandaza. Oh Thixo, oomama abaninzi, ootata, abantwana, ootata, umama nantoni na yenye. Abamelwane, amalungu enkonzo, amadikoni, amathenjwa. Oh Thixo, ngeli thuba lokwakhiwa ngendlela yakudala. Sihleli kweli gumbi lishushu kusasa nje, uMoya Ngcwele sihla kanye ethetha ukuluxolo. Oh Thixo, ndifuna ukumanga loo mini ukuze ndikuve usithi ngokuthambileyo. Ewe, wenyuka wandimela ngoku ndiza kumela wena. Ndifuna ukuba ubeke olo xolo kuyo yonke intliziyo lapha namhlanje Thixo. Ngokuzolileyo nokuthobekileyo ndifuna ukuba uyenze loo nto. Ndifuna ukuba ungene apho ngokona kuzivela kuya kuthi ungabi nakusuka kubo kwakhona ukusukela kulo mhla kuya phambili. Angamakhaya angamatsha, angabantu bangangabantu abatsha. Yanga yonke into engantsha namhlanje ngokuba aba bantu bazithobile. Kwathi wena kuba abantu ababizwa ngegama lam bathe bazithoba bathandaza, ndiyakuva ndisezulwini. Naye ndiyazi uba uyeva kusasa nje Thixo. Thandazela noxolelo lwabo bashiyeke ezitulweni bebefanele ukuba bezile. Thixo thetha nabo. Kwaye bangabanakubasabanaxolo emhlabeni bade babe basenzile eso sigqibo Nkosi sokuza ukuze baxololaniswe nawe. Siphe loo nto Nkosi, sikelela umntu ngamnye ngoku. Zanga izibele zakho nenxeba yakho zingahlala kuwo wonke umphefumlo ozohlwayayo nothobileyo kule nkonzo kusasa nje. Awo Thixo, oku ndikwenze ngokuyalelwa nguwe. Ndibabizile aba bantu bemile ke. Uthe lowo uya kundingqina phambi kwabantu, ndiya kumngqina phambi kobawo nezithunywa ezingcwele nam. Abaninzi baba balapha baneminyaka bengamaKristu kodwa bemile kusasa nje ukuze bavume izono zabo ukuba benze ngokuphosakeleyo. Babe ngabangena kuthandeka, uMoya Ngcwele bumkile kubo. Kwaze ngamaxesha amaninzi abakuva ukuthobeka ubumnandi nokuthobeka kokuziva bemele kukukuva. Abaninzi babo ngabone abeza okokuqala kodwa bawo bafuna oko kuziva kumangalisayo, uxolo oludlula konke kukona. Aphe oko ngalo mhla Nkosi Thixo, bangathi bephelele, bathandeke, bazaliswe ngumoya wakho, besemka kule ndawo namhlanje, ukuya kumakhaya abahlukeneyo, ukuya kuphila ubomi abahlukileyo, nokuya kuba ngabantu abahlukileyo. Oku sicela egameni likaKristu. Indawo emthonjeni kulungile. Nina nisesiguqweni, phakamani nikhangele phezulu enkosini, niguquke nibambane izandla nabo bakufutshane kuni. Oh, siza kucula wonke umntu ngoku ngeli thuba sisamileyo umzuzwana phambi kwenkonzo yempiliso.
indawo indawo ewe ku kwindawo ku indawo emthonjeni yakho ndawo indawo ewe ku kwindawo indawo emthonjeni yakho wonke umuntu indawo indawo ewe ku kwindawo kwindawo emthonjeni yakho indawo indawo ewe ku kwindawo indawo emthonjeni yakho indawo indawo ewe ku kwindawo ukholo uyazi ngenye imini mzalwana xa inkosikazi yakho yatsala umnxeba ukuba uthandazelwe wena ndaye ngqo ekumbini waza umoya ingcwele wathi kum musa koyika amen akayiyona inene kuyamumangalisa hayi mayibongwe inkosi ndiziva ndifuna ukukhwaza uloyiso nje kulungile
ikhazi lakhe hlamba mhlophe
nento oza kuyithetha
uYesu uyasindisa
kulungile mzana unevel ngoku nomzana usilotha unelizwi afuna ukulithetha mayibongwe inkosi
Praise God. I believe everybody has received this morning.
Glory.
Uzuko. Hallelujah. Hallelujah.
Like that we're believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to our feet. Amen. Remember the services tonight. We have foot washing and communion service.
Ndiqinisekile ndakuba nilapha ngokuhlanje nam. Ewe ngoko ndaziyo. Ndiyakuba lapha ngaphandle kuba ndibizelwe ngaphandle kwenye indawo.